Each day we ask him for salvation.
Yes, he ever did.
Praise the Lord.
Kubanga mulimu ababivaamu.
Because there are many who turn away from him.
Naye buli lunaku nsaba ndokoke.
But every day I request to be saved.
Kwe kugamba nti lunaku njagala sigala nga ndi mulokole.
Each day I want to remain born again.
Ate nga neyongera ddala okufuukira ddala omukristaayo.
Continuing to be a Christian.
Kwe gamba oyo alokoleddwa ate era n'aweebwa n'omwoyo wa Kristo.
Who is saved and is given the Holy Spirit.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise the Lord.
Tumwebaza Katonda omulamu.
We thank him that Almighty God.
Kubanga yasiima okutuwa omulokozi.
Because it pleased him to give us the Savior.
Oyo ye Mukama waffe Yesu.
That is our Master, the Lord Jesus.
Era twebaza Omwoyo Mutukuvu.
And we thank the Holy Spirit.
Eyatugumiikiriza mu biro biri nga omulokozi tanaba kubanga ajja mu mubiri gye tuli.
Who can never does when the Savior has not come with him. Praise.
Yesu yebazibwe.
Praise the Lord.
Omulokozi yabeerayo mu ggulu okumala akaseera naye ate Omwoyo Omutukuvu yabeera mu ffe okuva kutondebwa kw'eggulu n'ensi era tulaba nga mu lubereberye essula ey'omukaaga kitaffe yamala okumugamba nti vaayo abantu abo mbazikirize naye ebiseera byonna abayagala atubeeremu agezeeko kyonna ekisoboka tubeere twogera ku Mwoyo Omutukuvu nti kitaffe yabeerayo mu ggulu n'ekigambo kyabeerayo mu ggulu okumala akaseera naye ate ye Omwoyo yabeera naffe okuva ku ntandikwa era yasigala mu ffe okukola emirimu mu lubereberye essula ey'omukaaga kitaffe yagenda okulaba kisusse n'amugamba vaayo nsooke mala okuzikiriza abantu abo naye mu abo abatukuvu abaali bawonyezeddwawo bwe tulaba Noa naffe mwe twava Yesu yeebazibwe kitegeeza twali mu abo Omwoyo Omutukuvu yasobola okuwonyaawo mu mulembe gwa Noa. Simanyi oba okitegeera bulungi. Yesu yeebazibwe nnyo. Omwoyo Omutukuvu yamala n'akomawo mu ffe oluvannyuma lw'amataba era yalabikiranga mu jjuba eryafulumanga abweru okulaba amazzi oba gateese era nga bwe yali ku mazzi ku lubereberye nga batonda eggulu n'ensi era oluvannyuma lwabyo ng'amataba gabaddewo yakomawo era okupima amazzi nga gakendeera asobole okulabika ng'atufulumya mu lyato. Yesu yeebazibwe. Yagenda abweru n'ano nga akebera amazzi n'akomawo n'akomawo ng'anoze ku middo ng'ali mu jjuba. Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe nnyo. Yanoonyereza n'alaba ng'amazzi gakendedde n'akomawo eri Noa. Ekisinga okwewuunyisa Noa yasooka n'atuma ebinyonyi ebirala nga tebidda naye bwe yatuma ejjuba lyo lyasobola okukomawo lyanoonyereza okulaba nga paka amazzi gakendedde nerikomawo oluvannyuma lw'ennaku 7. Bagamba nti mu kusindikibwa kw'ejjuba lino wabweru lyamala ennaku 7 nga likyapima amazzi ago okulaba ng'omuntu kimugwanidde okulabika ng'afuluma ate. Yesu yeebazibwe. Era weewaawo omuntu ku yasigala atambula n'abantu paka bwe tulaba Ibulayimu ng'amaze okulabisa abajjajja oba kitaawe w'abakkiriza mu mubiri. Omwoyo Omutukuvu yasigala atambula naffe ebiro bingi alabikira mu kikondo ky'ettala mu ggwanga lya Isirayiri era atandika okulabikira mu bannabbi n'abatume okutuuka lwe yaleeta Mukama waffe Yesu mu lubuto bye tugenda mu maaso n'okulaba mu Luka essula eyo esooka onyulabirimu 1:3-4 bw'aleeta Mukama waffe Yesu mu lubuto lwa Maliya yasigala ng'akolera mu ye naye ng'ate bw'akuuma entebe y'obwakabaka bw'omu ggulu
of grace in heaven.
Kubanga kigambo kakano yali amaze okulabika ku nsi.
Because the word was already on earth.
Era nga ne kitaffe yali mu ye ng'agezaako ottabagana naffe.
And the Father was in him to reconcile the world unto him.
Wabula Mukama waffe Yesu bwe yali addayo.
But as our master was going back,
yalina okulabika ng'asaba omu omutu kuva ajje gye tuli.
He had to request the Holy Spirit to come unto us.
Era yagamba.
And he said,
nti singa siddayo tagenda kujja.
But when I don't go back, he won't come.
Omubeezi omu omutukuvu.
The comfort of the Holy Spirit.
But twamulindira ne tumulambika batumisule yokubiri.
We saw him in Acts 2.
Ng'akomyewo okubeera mu bantu neera.
When he came back to live in people.
Ne emirimu egy'enjawulo egyamuweebwa.
To do many works in us.
Era n'okutuuka leero.
Up today.
Abadde waali.
He's still within us.
Era nga waali.
And he's still alone.
Wabula nga ffe tubali tugezaako muziizo okukola emirimu gye.
But it's we who have been against him.
Nga twanirizaamu emyoyo emirala egitali ye.
Welcoming other spirits.
Yesu yeebazibwe.
Praise the Lord.
Awe waava ensonga lwaki.
That's why.
Yantwala mu lugendo lw'eggulu.
He went through the 7-year biblical.
Mwe banjawulirako okumanya omwoyo wa Katonda n'ebikola by'obutuukirivu.
And he was able to see the works of the true Holy Spirit.
Bwe twabuuliza nti bino bye bikola by'omwoyo wa Katonda. Kubanga waaliwo ekintu ekirala ekyefaananyiza ng'omwoyo omutukuvu. Mukama kyava ntwala mu lugendo olw'eggulu luno. Mwe twawulira omwoyo wa Katonda n'ebikola bye
by'obutuukirivu.
Ebikola eby'omwoyo gwa Sitaani. Yesu yeebazibwe.
Praise the Lord.
So yinza okuba ggwe okiraba bulabi nga nkyogera kati.
You must be just seeing it as he's speaking about it.
Naye omwoyo gwe twogerako omutukuvu.
But the Holy Spirit we are talking about.
N'ebikolwa bye by'obutuukirivu.
And his works of righteousness.
Bivudde wala nnyo.
They started from long time ago.
Yesu yeebazibwe.
Praise the Lord.
Nga bwe nkujjukizzaamu kaakatono bw'owulidde.
As I reminded you shortly.
Yesu yeebazibwe nnyo.
Praise the Lord.
So omutukuvu ntugenda mu maaso n'okumusomako.
We are going ahead to learn about this Holy Spirit.
N'ebikolwa bye eby'obutuukirivu.
And his works of righteousness.
Nga tumwawula ku mwoyo gwa Sitaani.
Separating him from others.
N'ebikolwa byagwo ebitali bya butuukirivu.
And his works of unrighteousness.
Yesu yeebazibwe.
Praise the Lord.
Era nkankano twatuukira ddala okulaba.
And now.
Ebyamagero by'omwoyo wa Katonda.
We are seeing the miracles of the Spirit of God.
Ebigoberera enjiri ey'obwakabaka obw'omu ggulu.
Which follows the true gospel of the kingdom of God.
Era nga mulimu okuweebwa siru y'omwoyo omutukuvu.
And there we get filled with the seal of the Holy Spirit.
Oba siru ya Katonda.
The seal of God.
Ne tutuukira ddala ne tulaba omwoyo gwa Sitaani.
And we've seen the spirit of the devil.
N'ebyamagero byagwo.
And his miracles.
N'enjiri ez'obulimba.
And the false gospel.
Ng'emabega w'ekyo waliyo ennamba 666.
Behind it there is a number 666.
Era ng'eno ye siru ya Sitaani.
And it's the seal of the devil.
Yesu yeebazibwe.
Praise the Lord.
Kankana abooluganda.
Now brethren.
Twalaba ennamba eyo.
We saw that number.
Era nga twali twetaaga okugitegeera.
And we have to understand it.
Yesu yeebazibwe nnyo.
Praise the Lord.
Mu kwagala otegeera ennamba eyo.
To get to know this number.
Baatugamba ebintu bibiri ebyetaagisibwa.
We are told two things which are needed.
Twali twetaaga amagezi n'okutegeera.
We need wisdom and understanding.
Tugenda sooka tuzuula amagezi ago.
We are going to first find out this wisdom.
N'okutegeera okwo.
And that understanding.
Bwe tumala okubizuula.
After getting there.
Bigenda tuyambako okubala ennamba eyo.
We will get to know how to calculate this number.
Era n'okutegeera nnyiniyo.
And to get to know who is responsible for this
number? Yesu yeebazibwe nnyo.
Praise the Lord.
Katugendwayo kubikulirwa.
Let's go to Revelation.
Kubikulirwa esule ne yekumi n'esatu.
Revelation 13.
Naye nga twakugambye nti ebyamagero bya Sitaani.
And we told you that the miracles of the devil.
Bigendera okulabika nga bakuteekako ekisiikirize.
They go ahead to see that they put on a shadow.
Kwe gamba ekizikiza eky'obutamanya.
To put a shadow of the of unknowing.
Kwe bw'olaba ebyamagero n'olowooza nti Mukama y'atambula.
When you see the miracles you tend to think that it's the Lord moving.
Era n'olowooza nti omwoyo wa Mukama ye wuuyo.
And you think that it's the spirit of God.
Naye ebyamagero bya Katonda.
But the miracles of God.
Oba ebyamagero by'omwoyo wa Katonda.
All the spirit of all the miracles of the spirit of God.
Bikulemberwamu enjiri y'obwakabaka bw'omu ggulu.
They are ever held by the gospel of heaven.
Yesu yeebazibwe nnyo.
Praise the Lord.
So mu kiseera kino eno.
At this very moment.
Tugenda kubanga tuzuula ebigambo ebyo bibiri. Amagezi n'okutegeera. Yesu yeebazibwe.
Wisdom and understanding.
Bwe tumala okubikebera.
After seeing them.
Tugenda kuba tweyongera okumanya ennamba eyo.
We'll get to know more about this number.
Kubanga baatugamba.
Because we are told.
Nti bwe tuba twagala okugitegeera.
And if you want to get to know this number.
Kijja twetaagisa okumanya amagezi n'okutegeera.
We'll have to know. Wisdom and understanding.
Katutandike ku 13:11.
Revelation 13:11.
Nedaba ensolo endala ng'eva mu nsi era yalina amayembe abiri agaafaanana ng'ag'omwana gw'endiga neyogera
Yesu yeebazibwe. Ensolo eno tuzze tugirabako era nga lwaki erina amayembe abiri agalinga ag'omwana gw'endiga. Omwana gw'endiga ono ye Mukama waffe Yesu era nga ku 5:6 emulaga nga alina amayembe 7 era nga n'amaaso 7 nga gyemyo 7 egya Katonda. Gano si mayembe ga musabu wabula twogera ku myo 7 egya Katonda. Isaya 11 gyeyogerako olunya olusooka paka olw'okubiri kuliko omwoyo wa Mukama, kuliko omwoyo w'amagezi, kuliko omwoyo w'okutegeera, kuliko omwoyo w'okuteesa, kuliko omwoyo ow'amaanyi, kuliko omwoyo w'okumanya Katonda n'okubaako omwoyo w'okutya Mukama. Yesu yeebazibwe. So gano amayembe agaagalako okwefaananyiriza era twagalaba emyoyo egyo ebiri, emyoyo nga omwoyo w'okuteesa, omwoyo amanya ebiro n'ebiseera. Ne tutegeera nti erimu ku jjembe lino eri ensolo eno lirepresentinga omwoyo ow'okuteesa, omwoyo amanya ebiro n'ebiseera. Naye mu bwakabaka bwa Sitaani ono ye mwoyo atambula ne bannabbi ab'obulimba nga basobola okulagula era batera guyita omuzimu dayimooni eragula nga bw'otunuulya ebikwata 16 onyule 16 n'okukkirira. Kaakati kuliko ejjembe lino eddala ery'omwoyo w'amaanyi ge tumanyi nga amaanyi agatali malungi. Yesu yeebazibwe nnyo okusinziira ku Yeremiya 23 olunya olw'omwenda paka olw'ekkumi. Twalaba emyoyo egyo ng'osobola okusinga n'omwoyo oyo asobola okukulagulako n'okumanya ebikwatako nga Sitaani amulina amukozesa mu madiini ne mu nzikiriza ez'obulimba oba mu beerimbika okubeera abalokole. Era waliyo n'amaanyi naye ng'amaanyi ago si malungi era n'ebikolwa byagwo kugamba nga bwoba obitunudde byawukana n'omuntu ku bwakola wabula ensolo twagitegeera nga bwakabaka bwakabaka bwa Sitaani nga bujja kulabikamu eddiini n'enzikiriza ezirina omwoyo eyefaananyiriza bw'atyo ng'asobola okulaba ebiro n'ebiseera kwe kugamba nti asobola okukulagulako era ng'asobola okulabisa amaanyi wabula ajja kuba ayogera ebigambo nga biringa bya Sitaani. Bujja kuba bwakabaka obusobola okwogera nga Sitaani. Yesu yeebazibwe nnyo. Abantu abo babeeranga b'olaba mu lubereberye essuula ey'okuna Katonda bw'abuuza gundi Kayini nti muganda wo aliwa, okwogera nga Sitaani yagamba nze siri mukuumi wa muganda wange naye ebyo yali abigamba Katonda. Yesu yeebazibwe nnyo. Era omulala eyasobola kwegamba Sitaani eddoboozi eryo yali alyogeddeko mu lubereberye essuula eri munne mu Yobu essuula eyo esooka nnyo olw'omukaaga paka olw'ekkumi. Bamubuuza ovaawa n'agamba nva kuddingana nsi n'okugiddingana. Yesu yeebazibwe nnyo. Bamubuuza ondabiddeko ku muddu wange n'amugamba si oli gw'okuumye yenna yenna kugamba abantu omulembe guno w'obwakabaka obwo okwogera nga Sitaani nga basobola n'okuddamu Katonda nga ebaagala era ng'osobola okugenda mu kusaba kwo n'omuga avaayo weerage ng'oli Katonda naye ng'osaba era obwakabaka buno butegekebwa ng'abantu balowooza nti basabisa maanyi nga Katonda bamugamba boogera nga sitaani gy'ali osomuga nvaayo weerage ng'oli Katonda era bw'otaava eyo nze obulokozi mbuvaamu yesu yeebazibwe kwegamba oyinza n'okumugamba olwaleero sivaano nga tompadde kino kati biri ebyanu kwe bigamba nti mugambe bw'anaaba asiimye nga bwola mu James esula ey'okuna n'esula ey'okutaano ng'agamba nti kale mufo kitugwanidde okugamba nti bw'anaaba ayagadde wano baakukyusa ne bakugamba mugamba olwaleero sivaano nga tokimpadde kugamba osobola okuba ofuukamu sitaani n'okwogera nga sitaani kugamba Katonda osobola okumugamba ggwe bw'owulira nga bw'oyagala naye ky'ovula yakubuuza mu Malaki esula eyo esookonyola omukaaga n'agamba nti omuddu assaamu omwana assaamu kitaawe ekitiibwa n'omuddu mukama we n'atugamba embanga nze kitammwe ekitiibwa kyange kiriwa era bwe mba mukama wammwe okutiibwa kwange kuli luddawa yesu yeebazibwe so embeera ey'obwakabaka obwo bwetyo bwe tugifunzafunza nti obwakabaka obwo obwefaananyirizanga obulina omwoyo wa kristo nga balagula era nga basobola okulaga amaanyi naye ng'enjogera zaabwe boogera nolaba bye boogera baba boogera nga sitaani mubeeramu abasajja mu biro ebyo abalinga aboogera nga Katonda twegamba nga boolaba kabaka ono Kerode mu bikolwa by'abatume 12 yavaayo n'abeera mu congregation n'ayogera nga mbuga Katonda naye nekirabika nga waalabika malayika eyamukuba oluyi n'avunda kati ebiro bino bye tulimu abantu gye bali bangi abaatula dda mu ntebe ya Katonda era nga baagala okwogera nga ye waliyo abamu balinga boolaba faaza batugamba kwenenya eri kitaffe ali mu ggulu kati ye osobola okugenda neweenenya n'akuwa n'ekibonerezo oba n'akubamu kibooko oba n'agamba genda osaye wabweru kwegamba ye ng'atulidde eddala mu ntebe ya Katonda era nga asobola okweyogeza nga Katonda abamu twafuuka ba spiritual father era nga tulowooza nti bye tusalawo Katonda by'aba ayagala yesu yeebazibwe nnyo so ebyo bye biri mu bufunze ku lunyiri olw'ekkumi n'olumu ebikwatagana ku nsolo eno yesu yeebazibwe nnyo katuyengere tulabe ennyiriri eziddako olunyiri no olw'ekkumi n'ebbiri
neekoza obuyinza bwonna obw'ensolo ey'olubereberye mu maaso gaayo n'esiisa ensi n'abatuulamu ensolo ey'olubereberye eyawona ekiwundu eky'okufa neekola obubonero bunene era n'okussa omuliro okuva mu ggulu ku nsi mu maaso g'abantu
yesu yeebazibwe nti ensolo eno yamaliriza abantu bonna ebasinsiza ensolo eri ey'olubereberye ensolo eyo ey'olubereberye mu Daniyeri esula ey'omusanvu bagyogerako gye tuyita ensolo ey'okuna emanyiddwa nga Roman Catholic yesu yeebazibwe naye mu kujja baaleeta ekifaananyi kino ekyayo era nga kino kye kigezaako okuwonya ebyekikatuliki byonna oba ebya Roma okubizza obujja era mu kuyita mu byamagero bino bagenda kumayiriza tuzzeeyo ng'abantu babasinzisa ensolo eyo oba nga bali mu bwakabaka bwa sitaani obwo naye nga kiraga nti wateekwa okubaayo ebyamagero
But if it's shown that there has to be miracles,
ebyamagirebyo nga bibuzaabuza.
Those miracles turning out people.
Kwegamba nga tewakyali njiri ya bwakabaka bwa mu ggulu.
When there is no king, when there is no gospel of the kingdom.
Wabula nga ebyamagirebyo ebigenda mu maaso.
But just miracles moving on.
Wano w'olina okulabika nga weegenderereza ddala.
This is where you have to take a keen eye.
Kubanga singa ebyamagirebyo bigenda mu maaso.
If these miracles go ahead.
Kiba kizibu nnyo okuzuula obanga w'oli watuufu oba wakyamu. Okujjako nga tutuuse ku lunyiriri olugamba olugamba nti wano wali amagezi n'okutegeera bokka abasobola okuba n'okutegeera okwo era nga balina amagezi be basobola okukizuula nti wano waliwo ennamba lukankaga
mukaaga
era nga mu kifo ekyo yeeba efugirimu naye wekitabo ekyo ng'oyagala kulabira ku byamagero kijja kukubeera kizibu nnyo kubanga kigambiddwa nti bajja tuuka bayite n'omuliro okuva mu bbanga wano kitegeeza basobola okweyita Elijah kubanga Elijah yali ayise ku muliro yesu yeebazibwe wano kikubeera kizibu kuba omusajja ayinza okuga nze ne mafuta ga Elijah.
It will be very difficult for you because someone can say, I'm in the anointing of Elijah.
Na ito umuliru.
And cause fire.
Na obo inakakasa ndali mafuta ga Elijah.
Then you'll be like, yes, he's in the anointing of Elijah.
Kubanga ayiso umuliru.
Because he has called fire.
Na ibo tubu uzebi kwa nabi Elijah.
But when we ask the acts of Elijah.
Oba Elisa yadda mu bigere bye.
Or Elisha, who inherited him.
Kwe gamba ngatula ebyamagero babikola. Naye baali tebabitunda era twali tulabanga eyali ayagala okugula oba okuweebwa ssente mu byamagero nga bwe tulaba Gahazi ono yakolimirwa bw'ogenda otunula bwonaba tosobola kubanga ebintu ebyo byetegereza munda muli kwegamba oyinza okulowooza Elijah mwennyini baayise omuliro naye nga bw'olaba ebyamagero byena engeri gy'abitundamu yesu yeebazibwe kaakati abooluganda wano waliwo okwegendereza yesu yeebazibwe waliwo ono nabbi Danieli mu South Africa kati ayinza obayitira maanu wabwerweyo neyefuula Musa ate enkya n'abaliisa muddo kakati ndowooza olaba oyinza obutakyegendereza kubanga olunaku olwasooka waliyo obuntu bwe yatonyesa wabweru nga bulinganga bwe switi switi bwe butyo era n'abalaga nti eri yeno maanu ne bagenda abweru ne balya ogwaddako baalya muddo nti ate kati yo yemmere eva mu ggulu bweba tiweegendereza oyinza okulowooza bye basajja abo beerayijja bakomyewo mu maani wano kye tukuva tukugamba nti omulembe guno bangi bagenda kubawakana ne bye tubagamba kubanga bo bamanyi bw'olaba ekyamagero abeera mukama era nga bagamba abeera musajja wa katonda musajja omu yagambye nti Sawulo newankubadde nga yagwa naye yaliko amafuta ga mukama wegamba nga togwanidde namukwatako mukubanga newankubadde yali agudde yali akyalina amafuta ga mukama naye nze nzijjukira mu kaseera bwe yali yakagwa mukama yali yalabye dda Dawudi kabaka Dawudi ono era nga tulaba mu Samweri kisa 16 Samweri yagenda n'afuka ku Dawudi ono amafuta omwoyo n'ava ku Sawulo n'agenda ku Dawudi kaakati ne wajjawo omwoyo omulala ku Sawulo ono kaakati gwe bajja kusiga bakugamba tomukomako wadde yagwa mbwe akyalina omwoyo naye ng'omwoyo omulala gwe guli ku ye olina okulabika nga weegendereza oli bw'aviibwako omwoyo wa Katonda wabeerawo omwoyo omulala akovatakinga atwala ekifo ekyo yesu yeebazibwe nnyo tweyanziza mukama akuwa omukisa Yesu yebazibwe nnyo. Ka tugende mu maaso. Mbadde nkyakuyitira mu bufunze bye tuzze tulaba ku ssuula eno. Lwaki weetaaga amagezi n'okutegeera? Ogezaako okumanya ennamba y'olukanga 66. Era n'okuba ng'osobola okukebera wa weeri. N'otasobola kuba ng'osigala mu kifo ekyo. Yesu yebazibwe. Oba obutakyamirayo ddala n'okuwulira ebigambo byabwe. Kati katweyongere ku nyoluddako mu kubikwa 13.
Kubikura essuula 13 n'oluyimba 14.
Revelation 13 verse 14.
N'ebiba abatula ku nsi olw'obubonero bwe yaweebwa okukola mu maaso g'ensolo.
Kati mu byamagero bino mulimu okulimba. Yesu yebazibwe. Ojja singa n'omusajja nga akola ebyamagero naye ng'ate abatiza mu puulu. So nga Mukama alina w'atuvunaanira. Mu Yeremiya essuula ey'okubiri ng'ayogera nti abantu bange bakoze ebibi bibiri. Baleesewo nze oluzzi olw'amazzi amalamu ne beesimira ebidiba byabwe. Ate bwe basiŋŋaana mu mbeera zaabwe babeera mu bakolisa ekyokubiri. Essuula ey'ekkumi n'ebbiri olunyo lw'ekkumi n'olumu paka 13. Bamanyi n'okwefuulira ddala babuulizi b'obutuukirivu. Era oba oli awo bamanyi n'okuwakana ne bannaabwe. Oyinza omusiŋŋaana ng'alinga ayogera ku bannabbi b'obulimba wabula nga bw'omukebera naye byakola. Ogenda omusiŋŋaana naye abatiza mu kidiba. Simanyi oba ontegeera bulungi. Era kankano wano mu Uganda waliyo abali bwe bati nga beefaananyiza bwe bati n'okwetoloola ensi yonna. Nabo olina okuba ng'obeegendereza. Omusiŋŋaana naye alinga ayogera ku banne naye bw'okebera ate naye byakola nga nabo bigoberera banne. Kiriŋŋanga omukatoliki okuwakanya omuprotestanti kwe kugamba nti bonna be bamu. Bawakanira ki? Kuba eri ku religious council batuula ne bakkaanya. Mmwe abali eno ebbali mmwe mukaayana. Naye bo bali eri batuula ku kitebe kyabwe. Bakkaanya bulungi nnyo. Yesu yebazibwe. Kati bano b'olaba bajja kumala eno nga bakulimba nti oli tumukaanyiza naye ngeri batuula ku kitebe kye kimu. Kati kankuwa ekyokulabirako. E Uganda wano waliwo omusajja omu yasomesa mizimu. Bw'amala ogisomesa ku lunaku olw'essande abeerako ewalala gy'agenze okusabira. Kakati oyinza okulowooza oba otakwatagana n'oli. Kati ate oyinza n'okulowooza nti ye tali mu bya ssente bino naye ng'ate bonna bagamba ate kitaabwe y'omu. Andi waliwo oliyo alina amafuta ga ssente. Naye ogenda okubakebera bw'oti nga awakanya munne naye bonna nga be bamu. Yesu yebazibwe. So buno bwonna bwe bumu ku bukodyo obuli emabega w'ebyamagero bino eby'obulimba. Basigala bakola ebyamagero naye amazima gali agayinza okubakebererira ddala n'okutegeera ddala oba bano balimbo basi balimba babeera bagakwese batusobola kugamanya. Mulimu ababeera nga bazibu nnyo era nga bwe batoli mu mwoyo tosobola kukebera bantu abo. Yesu yebazibwe. Nga kikwetaagisa amagezi n'okutegeera nga bwe bakugambye nti awali ennamba eno weetaagawo amagezi n'okutegeera okusobola okukebera n'okulaba ekigenda mu maaso. Oyinza okufuna obuzibu obulala. Oba atadde wano essimu yo nga tewagitadde mu flight mode oba silent jangu ogiggyewo. Yesu yebazibwe nnyo. Saaba oluganda tugezaako okulabika nga tukunnyonnyola nti kijja kwetaagisa amagezi n'okutegeera. Ogezaako okuzuula wali ennamba eno 66. N'ekirala kiyinza okubeera ekizibu ennyo okutegeera abasajja bano nga tomaze kufuna magezi n'okutegeera. Yesu yebazibwe. Katweyongereyo.
N'ebiba abatula ku nsi olw'obubonero bwe yaweebwa okukola mu maaso g'ensolo ng'egamba abatula ku nsi okukolera ensolo ekifaananyi erina ekiwundu eky'ekitala n'ebannamu. N'eweebwa okuwa ekifaananyi ky'ensolo okussa omukka ekifaananyi ky'ensolo kiryoke kyogere era kisse bonna abatasinza kifaananyi kya nsolo.
Owulire kye bagambye ekifaananyi ekyo oba ensolo eyo gye twali eyaliwo mu biro ebyo yali Roman Empire, naye waliwo ekifaananyi kye baaleeta. Ekifaananyi ekyo bakiyita Roman Catholic Church, kifaananyi kya Roman Empire. Wabula mu kubumbibwa kwakyo waliwo ensolo gye baateekawo wakati awo yeekolagana ku byamagero okusobola okubuzaabuza abasinga obungi. Oluvannyuma lwe byonna bamalirize nga bali ku kifaananyi ekyo. Ekifaananyi kwegamba obwakabaka bwa Sitaani nga buli mu ngeri y'ekifaananyi. Yesu yeebazibwe. Ekifaananyi ekyo nkikubuulidde ye Roman Catholic Church. Ku mulundi guli baali bagiyita Roman Empire, wabula baakyusaamu ne babumba yaawe ekifaananyi nga tosobola kikkiriza oba y'ensolo eri, naye bagiwa emala eno eno ekoleddwa olw'ebyamagero eddamu n'ogiwa obulamu. Yesu yeebazibwe, n'eba n'amaanyi mangi nnyo era nga bwe tubiraba kankano nti Roman Empire egenda mu maaso n'okudda ng'eyita mu Roman Catholic, kwegamba okufuga kwabwe kubeere wonna wonna n'ekkanisa etuuke okubanga ekakkanya yonna, abarokole bonna nga biwaddeyo mu mikono ebyo. Nga bw'owulira nti kati batandise okwewandiisa nti nabo bannaddiini, nja kulagako ku kakiripu wano mulundi gumu olabe omusajja omu yamusabira n'omukisa naye murokole w'amaanyi nnyo mu America, Kenneth Copeland. Yamusabira omukisa n'amugamba fenaffe tuli ntukikkiriza ng'oli mwana wa Katonda, n'amusabira mu lwatu n'akuŋŋaanya abasumba bonna be yakuŋŋaanya ye n'akiwaayo n'agamba oli mwana wa Katonda. Wano bigenda mu maaso n'okubaawo era abasumba bagenda mu maaso n'okwewaayo mu mikono egyo, kwe kugamba nti oli bw'atwala eddaani yeewandisanga eddiini akulira eddiini waali abeera paapa era oba omaze okwewaayo mu mikono egyo. Yesu yeebazibwe, naye bw'obalaba eno nga beebuzaabuza mbusimanyi bazze kulwanyisa bannabbi ba bulimba, kumbe bo bennyini mu kwefuula ababuulizi b'obutuukirivu.
Neewaliriza bonna abato n'abakulu n'abagagga n'abaavu n'abeddembe n'abaddu okuweebwa enkovu ku mukono gwabwe ogwa ddyo oba ku byennimi yaabwe, era omuntu yenna aleme okuyinza okugula newankubadde okutunda, wabula oyo amaze okuteekebwako akabonero erinnya ly'ensolo oba omuwendo gw'erinnya lyayo. Awo ewali amagezi alina okutegeera abalinde omuwendo gw'ensolo, kubanga gwe muwendo gw'omuntu n'omuwendo gwayo 666.
Yesu yeebazibwe. Bagambe kateeka okuba nkabonero oba ly erinnya ery'ensolo eyo oba erinnya ly'omuntu n'ennamba eyo 666. Ebintu biringa bina: akabonero, omuwendo, erinnya n'ennamba. Naye bakugambye byetaagisawo amagezi n'okutegeera. Kati twagala tunoonya amagezi y'ani ono ayinza okutuyambako okukwasaganya ensonga eno. Yesu yeebazibwe. Then bwe tumala tunoonye kutegeera, bajjako basobola okutunnyonnyola bulungi nnyo. Bino tebyetaaga magezi g'abantu era tebyetaaga gwe nga bw'obitegeera. Oyinza okulowooza y'essimu gy'okutte. Yesu yeebazibwe. Kubeera waliwo n'eddiini ezigolokose nga zo zennyini tezikwata masimu. Nzikiriza ziri bwe tokwata simu bakugambirawo 666. Bw'obeera ku WhatsApp bakugamba nti ennamba eyo gye bakuwa koodi erimu ku ezo, kugamba bateekawo obunkenke mu bakkiriza ba Katonda. Naye bakugamba nti wano weetaagisawo bugumiikiriza era bateekeddwa okuba nga bagumiikiriza, bateekwa okuba balina amagezi, bateekwa okuba balina okutegeera nga basobola okukebera ennamba eyo yeeriwa mu butuufu bwayo. Abalala bakugamba kankano ye Michael Chip. kankano zibatadde mu mbwa za America ne mu basirikale bonna aba
America
ne Bungereza Yesu yebazibwe kati bajja kugamba nti yeyo obuzaabuzibwa era ennamba ebaddewo ebbanga lyonna nga tebana nagiteeka mu kiipu nga gwe bakugamba Yesu yebazibwe nga tebana gireeta mu ngeri ya kiipu kubanga na wetusoma tebagambye nti ejjanga kiipu Yesu yebazibwe era tuzze tulaba bingi ku nnamba eno 66 n'engeri gy'ewandiikibwa ku mwoyo gw'omuntu Yesu yebazibwe ku mutima gwe ne mu magezi ge naye batugambye tusooka tugende eri amagezi n'okutegeera bwe tumala okuvaayo tukomewo tulabe ebbala eryo bwe tumala okulaba ebbala tulabe erinnya bwe tumala okulaba erinnya tugenda kulaba nannyini linnya eryo omuntu oyo bwe tulaba omuntu then kasita erinnya tulifuna tuba tumaze okufuna omuntu bwe tumanya omuntu tuba tusobola okumanya ennamba ye Yesu yebazibwe so twagala okulaba ono magezi gwe batugamba magezi omuntu yaani era nga tutandise nengera essuula ey'omunaana olunyiri luno olusooka
Proverbs
8, verse 1.
Amagezi gayimirira mu masaŋŋanzira enguudo we zisinkanira wabula enguudo ezo si zezaabantu mukama alina amakubo musanvu bwe twogera ku makubo ga mukama
omusanvuba
tumaze okukomawo ku mwoyo w'amagezi omwoyo wa mukama mu
bujjuvu
era nga amagezi omutuufu
ogenda
kumuzuula nga ye mukama
waffeyesu
yebazibwewabula bw'aba ayagala okufulumayo ng'amagezi ajja wano n'afulumira mwoyo
w'amagezi
n'asinzira ano ng'ayogera okufulumya ebigambo eby'amagezi Yesu yebazibwe kati amasaŋŋanzira ge tulina eno ye main route Yesu yebazibwe eno ye main route gano ge makubo agagattako omusanvu aga mukama kati ye ng'amagezi Kristo
aba
agala okujja okwogera naffe afulumire mwoyo w'amagezi
ajja
n'ayimirira
wano
bakugamba enguudo we zisinkana naye togenda eri ku kkubo Yesu yebazibwe kubanga abantu bangi beekwasa olunyiri olwo ne bagenda enguudo we zisinkana emmotoka nga ziyitawo zigenda ziddene ne bagamba abatumi babuulirawo enjiri kaakati ebigambo bino biwanvu ddala mukama alina amakubo musanvu era agasansanyamu abalabe be Yesu yebazibwe naye amakubo ago gyemyo omusanvu Yesu yebazibwe kati magezi omutuufu ye mukama waffe mwennyini Yesu era ye kutegeera naye tugenda kukwata paati emu ku emu bw'ayogera magezi aba ategeeza ki Yesu yebazibwe Bayibuli eyongera okumwogerako mu ngeri essuula mu Bakolinso ekisooka essuula esooka katandika ne 17
1
Corinthians 1 from verse 17.
Kubanga Kristo teyantuma kubatiza wabula okubuulira enjiri si mu magezi ga bigambo. Omusaalaba gwa Kristo gulemenga okuba ogw'obwereere.
Si mu magezi ag'ebigambo. Kwegamba waliwo abantu nga bw'omusiŋŋaana ayogera ennyo ayinza n'okutiisa n'olowooza byayogera bituufu naye ng'ayogera nnyo tamanyi magezi kyeki wabula kye bayita amagezi tugenda kulabika nga tukigatta olwaliro kirabe era bw'osiŋŋaana omuntu nga tayogera kye tugenda kusoma ojja kumanyirawo tayogera magezi ayogera bigambo bugambo ebiryawe ebisasamaza abantu ebibakwegamba kuddawo n'okyamuukirira naye nga aba tayogedde magezi Yesu yebazibwe bw'ona amala okumanya magezi yaani ojja kumanya ani ayogera amagezi n'atayogera amagezi era lwaki wali bakugambye wano weetagisawo amagezi okusobola otegeera maaka y'ensolo okutegeera erinnya okutegeera omuntu n'ennamba erukankaga mukaaga
kubanga ekigambo ekyomusaalaba webusirusiru eri ababagula bakolinso ekisooka esula esooka olulyo18 kubanga ekigambo ekyomusaalaba kwe busirusiru eri ababagula naye erife abalokolebwa gemaanyi ga katonda kubanga kyawandiikibwa nti ndizikiriza amagezi g'abagezigezi n'okukaba gwabakabakaba ndi bujjawo omugezigezi aluwa omuwandiisi aluwa omuwakanyi w'omu nsi muno aluwa katonda teyasiruwaza magezi ga nsi
nti waliwo amagezi ag'omu nsi wabula ye katonda agasiriwaza okusinya ku byabayogera n'akunyunya n'amagezi yaani byobadde gwoyita amagezi ku nsi tebiba magezi yesu yebazibwe kati kyovula bakubuuzizza omugezi wa ku nsi kuno ali luddawa n'omuwakanyi oyo ali luddawa nti katonda yaddira amagezi gaabwe gonna n'agasiriwaza yesu yebazibwe kubanga bo kye bayita amagezi tebakimanya wabula ffe tuba tulowooza byebigambo by'omuntu oba ekintu kyakoze naye nakyo entandikwa yagijjawa bw'ogamba akoze kompyuta akozesa amayinja mukama ge yatonda era n'amaanyi nago agasiŋŋaana mu mayinja wabula ye agatta bugasi kyasiŋŋaanye kati amagezi ago gakozesa gavaawa era yaani ono gubayita magezi yesu yebazibwe nnyo katweyongereyo
abakolinso ekisooka essula esooka n'olugiriri
lwa21
kubanga mu magezi ga katonda ensi olwa magezi gaayo bwekyategeera katonda katonda n'asiima olw'obusirusiru obw'okuwulira okwo okulokola abo abakkiriza kubanga abayudaaya basaba obubonero n'abayonaani banoonya amagezi naye ffe tubuulira kristo eyakomeera
yesu yebazibwe akugambye ensi bwetategeera katonda okuyita mu magezi gaayo etegeere katonda mu magezi ga katonda simanyi oba otegeera ekigambo ekyo ensi erina amagezi agaliwo kompyuta oyina essimu oyina n'ebintu ebirala byokozesa getwandigambye nti magezi agaffe naye weebuuze ate amagezi agakola ebyo gavaawa kati ye katonda akugamba tebamutegeera mu magezi gaffe ategeerwa mu magezi ga katonda getugenda okuba nga tunyonnyoka waliyo ge bayita amagezi ga katonda era nga newankubadde oyagala okumanya ennamba 66 togenda gimanya mu magezi g'abantu kubanga kijja kutwalira n'okuba nga tusobola kukwata ku sente zikozesa abasajja bajja kutiisa bakugambe ne sente zo zonna ziriko 66 kutuuka ekiseera nga tokyagana zikwatako simanyi oba ontegeera buli nkingezako okugamba ojja siŋŋaana emmotoka nga bagiwadde jassa ennamba yayo ngaeri 66 ogambe nti tufudde omusajja avuga mmotoka y'emagombe kwegamba bw'oba tokimanyi oyinza okugwa ku bunkenke obuzibu oyinza ogisiŋŋaana ku kintu oba kyakulya ng'ekintu ekyo mu kukinambali nga bakinambalinze nga kiri ku namba 66 kati ogambirawo bannange nguze sitaani ne muleeta wano oyinza okugwa ku bunkenke oyinza okuba okyabikkula ekitabo ky'omwana wo yawandiise okuva ku mpaka ku 10 n'ojja otuuka ano ku 66 n'ogamba luno olupapula kandukuulemu omwana wange agenda mwana wange agenze wa sitaani Kwe gamba, tutuke na chite gira magezi gana kwa mubili. Weta aga magezi gaka katonda. Wabu uchiza magezi kwa obuntu. Siku tabuli radara. Oso anu kugwa kwa mirembe. Oinza anu kwebuza. Nkose ncho kuma obutuki libu. Kwa kati nesimu yo genda jigo be waka. Ugenda goba TV. Chigenda kuba chitia. TV zo nezi singa. Ziri microchip. Mbaba kugama nti namba yuka kaga mukaga. Ye microchip. Then chitake ze simu ugenda jigo be waka. Ulino kugoba we TV yo. Kwa kati zozo na. Ziri microchip.
They have microchip within them.
Ugenda kugwa kubu nkenke. Kubanga ujia kubato ina magezi na kutegira. Wanuwa kugambi weta aga magezi. Ila weta go kutegira. Ukusoboro kube ila u. Chinza no kule meso kugula nota gula. Kubanga ujia tuka ichisira. Nga muna nge sende tuzichazi kuwa atako mukashi wote. Sende nge zonanga bazi teka kukadi. Kadi ngeri muma iko chivu. Kakati ojia kujika suka.
Now you throw it away.
Nse inzo kuzibu walida.
The world may become very hard for you.
Ujizo kuzibu walida nyo. Adeka tuwecha atu use.
You may reach.
Bakola sente na hivi kukwata kubi yonna. Ni wabiteka mchipu, ni wabiteka anu mchigaruti. Kati nga gobogena na msupa market yo kugula. Tota wanambu wa sasura. Oteka kwa putesi waline wabara keza avu. Ni wabara keza avu. Gweno sikino kwa tabintu yono ufuma na ogena. Jevi genda singati tuba na magezi na kutegira. Ogena kukwa kubu nkenke. Baja kugamba. Embizi number one Illuminati.
The pig is the number one room Illuminati.
Kati ogambe tufude. Kateri kulia mbizi.
That's like eating pork.
Tojirunda ne uwo. Songa jobado kuna mwaka sente.
You've been getting money out of rearing pigs.
Embera inzo kuzu zibuwa lida botawa na magazi na kutegira. Kufiku watagani namba luka nkaga mukaga. Sitani atadewe ntiseyo. Eriko musangu.
Which has judged behind.
Wali wendise likuwa musangu. Nge ntise siya bwa katonda. Eyo kuchawe ekibi. Wabula nga ntisa hivi ntubi tategerekeka. Iracho vila kubikulirwa. Abini mubiri. Kumi na tano. Abamu kubaino kubwa abweru ekibuga. Bebatia. Kati yeti akora. Okusiringa abantu bi. Wali yo mwoyo kubwa ito guo kutia. Ejimu kumiyomu kaga jagendo kuzisa. Okusiringa abantu. Kuliko moyo wakutia tujia muke vila masa uje ujia. Na inga siwa wakutia anga wa mukama. Kuwango wakutia mukama. Wakutia wachibi. Ono kutia vintuntu vila tegerikeka. Pasita nampita kwa hananda batia. Kwe gamba ngo otia no kulia chikomando kukubo. Okugula chapati no jiria. Pasita nanda batia. Nga wabaja mkunga nilo. Uyambara burunji pasita tanda. Kakati ngatepo wafuruma. Yeka tondatomu fako. Usaburo kwa mbaranga wa yagara. Usaburo kwa vio yagara. Waduwa kutia kwa batu onda wo. Nga sivu kwa wabaka katonda. Bayi nzo kubatu wane baba gamba. Katonda ya gambie. Abakazi mwena msareko mviri. Bumuta azisareko. Temukena funa mwoyo. Nemutia nyo. Kankuli lembele ya chine chintu. Chigazi okusinga nebo chirozako. Wabula nga bakugamba weta agiza magezi no kutegira. Katituli mkwe tegeleza magezi yani ono kutweta aga. Kati ugene kunyoro dako.
Abakulise chitoke sule soka nori miwari imu.
First Corinthians chapter 1 verse 23.
Na yeto tukuli ya kristo ya komele wa. Yawa indaya mbongi. Media kama wanga kusiru siru.
Katudeo kwa kuruwa wa guru.
Abakulise chitoke sule soko miwari imu.
Kubananga
abayudaya basa wako kone.
Abayudaya ni baroko la wawo mwurembe guno. Mukasera kakazibu. Boba jakuwa sababu ya magero. Abayudaya Yesu bage ndo kumuzala. Nga boba lieri bagamba chimutu tuwe ya kabonero. Bia magero nabiki. Ani aliyo nabiyo.
Who is the prophet out there?
bibali baliko Yesu agenda kudda nga abarokole banonya kimu bya magero na bubonero chokanga waliwo abantu abali mu nsinga banonya magezi atenga magezi Yesu mwenyini oyo ekisinga okwewunyisa bannasayansi basiba mu bwengo banonya Yesu magezi kubanga ebiri muguna ebiri ku nsi buli mwoyo bulijjo be batubuulira kankano ne batugamba waliyo ensi ensi endala ne batugamba omwezi munene emunyenyeneza zo nene bananga enjuba ateyo nene naye byonna biri mu bayibuli eno ffe bye twandinoonyeza ffe okubibabuulira ate kati bo be babitubuulira kubanga ffe mu bayibuli tunoonya mu bya magero tetulabamu kutegeera oba magezi kwegamba ebintu byatufuukiridde kati era ekisinga okwewunyisa nti ate Yesu agenda okudda ng'ate era abarokole baddeyo banoonya byamagero ng'abarokole mu biro biri abaali abayudaaya bo bagenda omumuzaala nga tebamanyi nakumanya nti yazaaliddwa bakyanoonya byamagero abagezigezi baali bali mu bwengula eyo bakebera kebera enemunyenye waliwo kabaka eyazaaliddwa kugigoberere tebaatuukira ku Yesu kankubuulire kunoonya nno magezi baali basajja abagezigezi babiri weba mutera okubala mu Matayo esula eyokubiri baali banoonya magezi baamala magezi oyo mutuufu ne bamutuukako abayudaaya nga bali eriso banoonya byamagero era kigambibwa ndi abasumba n'endiga baali bazirese nga zeeriisa zokka nga bo batudde wali eri bewumuliddemu nga bw'obalaba leero endiga gw'omanyi oba enjiri onaagijjawa oba osiiba oyitewo oba owaayo kiweebwayo gw'omanyi bo bali mu mmotoka bavuga bali mu restaurant balya mmere katumayo olwabirimu ebbiri
abayonaani banoonya amagezi naye ffe tuwulira kristo
yakomererwa
eri abayudaaya nkonge neri abaamawanga busirusiru
kaakati kristo omutuufu bwe tutuuka okumubuulira mu barokole ate amala n'afuuka enkonge kubanga babadde bamumanyi nga mmotoka ng'oli bw'afuna emmotoka oyo ye Yesu we kati gw'ojja kujja omugambe tokimanyi nti otambulira mu Yesu bulijjo nga mwesula mwobeera agamba oyo Yesu kinaawe kwegamba amana n'abafuukira enkonge kyokka abaamawanga bagenda okukizuula mu butuufu oyo Yesu gwe batugamba bulijjo tufuluma abweru ne twewuunya nga waliyo emmunyeenye ani oyo kiki ekiri mugenda omunyinywa nti ebyo byonna biri mu Yesu ng'agamba kituufu naye nga mulokole bw'oba tolaze kyamagero talaba Yesu kati bw'omulaga nti kankube ne bw'oba otambula wano otambulira mu ye era osula mu ye nga Yesu wange wuliyanviirayo bwe tolaba emmotoka yange olabye ennyumba eyo kankubule tolowooza nti byakatange abantu baava dda kukunoonya amagezi naye ng'ate okuwona ennamba 66 n'okugitegeera obulungi beetaaga magezi oyo
akolisa ekisoko esula esooka n'oluyiriro
24
naye eri abo abayite abayudaaya era n'abayonaani kristo maanyi ga katonda era amagezi
kristo ge maanyi ga katonda era ge magezi ga katonda gwe tunoonya gwe bakugambe nti wano wewali amagezi n'okutegeera abeera Yesu era ye maanyi amatuufu kyova olaba ajja kukugamba alina amaanyi alina omwoyo w'amaanyi alina okutegeera ate ye magezi biro byonna
birimuwoyo
kati kyengeza kugamba kiri nti omuntu ayinza okugamba sometimes you don't need Jesus. You need a miracle. Ate nga Yesu ge maanyi agakola ebyamagero. Kaseera ki kesa tamwagaliramu? Otandise okulaba ebintu bino. ayogera ekintu n'omanyirawo omusajja ono ali mu lukankaaga mu mukaagoono aŋŋamba atya mbu olunaku akaseera kamuseetaaga yesu naye nga neetaaga ekyamagero ate yesu geemaanyi agakola ebyamagero kati bwe mba simwagala waliyo amaanyi g'oyogerako amalala agagenda okunkolera ekyamagero oba oyogera kwa yeremiya 2:9-10 kubanga bagambye waliyo amaanyi agatali malungi amaanyi amalungi ye yesu amaanyi amabi ye sitaani bweŋŋamba nti ŋenda funa ekyamagero nga si ye yesu nfuna ki kino kyompa kankube kyangu okulaba ennamba 6:6 ng'ekola bw'oba olina amagezi era bw'ofuna okutegeeza naye kiba kizibu nnyo nga tobirina kubanga oli ne bwayogera toyinza mukebera bakugayobera boogera ebigambo nga biringa ebirimu amagezi kati weyongereyo naye ffe tubuulira kristo yesu oyo ge magezi ga katonda bw'obeera naye kino ky'olina katulabe engero 3 engero 3:16
ngeresula yokusatu n'olunyiriri olukuminomukaaga ngeresula yakusatu
olunyiriri 16
okuwangaala kuli mukono gwago ogwa ddyo
katuddeyo ku lw'13 ategeere
ngeresula yokusatu olunyiriri 13 aweereza omukisa omuntu alaba amagezi
nti kasita olaba amagezi n'olaba ne kutegeera omukisa olina gw'amaanyi naye si mwangu waakulaba newankubadde abantu bamutambuliramu era nga bulijjo basula mwoyo nga bakulosayi bwetugamba esula eyo esooka onyola 14:19 nti mwoyo ebiri muggona ebiri ku nsi mwebiri oyo kristo yesu magezi ga katonda yesu yebazibwa naye bagamba nti aweereddwa omukisa oyo alaba amagezi naye oyo afuna okutegeera si mangu gaakulaba kyova olaba ayitibwa ekkuba effunda era nga bangi tebaliraba
aweereddwa omukisa omuntu alaba amagezi naye afuna okutegeera kubanga obuguzi bwako businga obuguzi bwa feeza n'amagoba gaako gakira zaabu ennungi ga muwendo mungi okusinga amayinja amatwaka ago so tewali kintu ky'oyiyiza okwegomba ebyekanyakanyizibwa nago okuwangaala kuli mukono gwako ogwa ddyo
yesu yebazibwa bw'amala
okuvaayo bw'atyo n'akugamba ye magezi
n'agamba nti bw'ojjaku mukono
ogwa ddyo
ogenda funa
okuwangaala
anti eno ewabeerayo gundi
endiga
kaakati tuliiza obugagga
mu mukono gwago ogwa kkono mulimu obugagga n'ekitiibwa
obugagga n'ekitiibwa owulidde gye biri
biri eno
kyova olaba akugamba nda ku mukono gw'eno
akuwa
amagezi akuwa
okutegeera okuteesa
obugagga n'ekitiibwa bikwongereko
bwongezi
simanyi oba
ontegedde
noonya obwakabaka n'obutuukirivu
abikwongereko
bw'obinoonya n'obeera eno nga gwe obyenoonyereza n'amagezi go omaliriza ozikirira era akugamba kizibu abagagga oyimira
obwakabaka
n'abo abanoonya ebitiibwa byabwe simanyi oba
ontegedde
kyava akugamba ayagala okubeera omukulu mungu abeere muweereza wa banne kwegamba ye obugagga n'ekitiibwa
abinakubanga
oli mukono ebiri ku nsi kyobula takugamba byeko tolina binoonya n'amaanyi
gonge
yayagala abikwongereko bwe kasita omala okufuna amagezi
n'okutegeeraoyingira
n'otula wansi okubeesaako yesu
yebazibwa
ngeresula yokusatu olunyiriri 17 amakuru gaago makuru ga kusanyukiramu n'engendo zaago zonna mirembe ago gwe muti ogw'obulamu eri abo abagakwata
amagezi muti gwa bulamu eri abo abakwata amagezi kyava akugamba mu Yokaana 14:6 yakugamba bw'ati
Yesu n'amugamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu
omuwulidde bulamu ono gwe twogerako magezi gwe tunoonya Yesu yeebazibwe ogenda kwongera omugaziyamu lwaki omwetaaga nnyo okusobola okutegeera eri ennamba Luka 6:6 ye akola mulimu ki ku nsonga eno akuyambako ekyokugitegeera yakugamba mu ngeri essula eno ey'omunaana olunyo lwa 33:5 agamba bw'ati
essula ey'omunaana olunyo lwa 33 lugamba kale nze nga ndyawo gyali ng'omukoza era bulijjo yasanyukiranga ng'ajja kuyisa bulijjo mu maaso ge ng'asanyukira ensi ye ebeerekamu n'essanyu lyange lyali n'abaana b'abantu kale nno baana bange munkulirenga kubanga balina omukisa abakwata amakubo
ono ayogera naffe ndowooza mutegeera bulungi katusome olunyo lwa 22 omutegeere tulyoke tukomewaawo ngeri 8:22 tusooke tutegeera ayogera naffe
mukama yatinanga ekkubo lye bwe lyasookera okusooka emirimu gye egy'edda nateekebwawo okuva emirembe n'emirembe
okuva ku lubereberye yaliwo oyo ayogera naffe era ng'atandika ne kitaffe yeyokaana emwemu olubereberye waliwo kigambo n'aba wali katonda kigambo n'aba katonda yokaana 14 kigambo nayambala omubiri ne tumulabanga omwana eyazaalibwa omu kitaffe ng'ali ajjudde ekisa n'amazima ono yayogera naffe katudde wali eri mu ngeri essula ey'omunaana
nga nsanyukira ensi ye ebeerekamu n'essanyu lyange lyalina abaana b'abantu kale nno baana bange munkulirenga kubanga balina omukisa abakwata amakubo gange muwulirenga okuyigirizibwa
Yesu yeebazibwe magezi ono ye mwennyini atuwa ekyokukola agamba mwagala okunfuna mukkirize muyigirizibwe kubanga agenda tugamba nti ye yajjira mu muzingo gw'ekitabo ogwamuwandiikibwako wano we tugenda okulabira weetaaga nnyo bayibuli era weetaaga ogimanya okusobola okumanya ennamba 6:6 amagezi ge weetaaga bayibuli ono era ye mukama waffe yesu yeetaaga okutransferingwa ateekebwe mu ggwe bw'ona aba omumanyi kijja kuba kyangu kukebera nti bino ono si ye yesu kati gwe baŋŋamba gano sige magezi ge nnoonya simanyi oba ontegedde bulungi kati oyongereyo owulire
ngeri essula ey'omunaana n'olunyo lwa 33 muwulirenga okuyigirizibwa mubenga n'amagezi so temugagaananga alina omukisa omuntu ampulira ng'atunulira bulijjo ku nzigi zange ng'alinda awali emikuubo ezo by'enzigi zange kubanga buli alaba nze alaba bulamu
buli amulaba magezi ono alaba bulamu
ngeri 8:35 era alituna okuganja eri mukama naye oyo anyooma obulamu bwe ye
gwe bw'oyonoona ye osobya bulamu bwoggwe
bonna abankyawanze baagala okufa
kaakati bw'okyawa mukama waffe yesu kufa yakulinze malayika w'okufa kubikulirwe yesuula ey'omukaaga nyolwomusamu n'olw'omunaana nenda malayika w'okufa ne magombe ate kasita oyagala kufa ne magombo bamwagadde dda ebaggeyeena wano wenkugambidde weetaaga magezi ga Katonda mubujjuvu magezi ono ddala ddala ye Mukama waffe Yesu wabula ye akugamba okutegeera eri ennamba 66 n'okubeera siifu olina okuba ng'omulina okoze otya okumufuna akugamba bw'ati Yokaana essuula ya 5 39
Yokaana essuula ya 5 39 kugamba bwe nti munoonya ku byawandiikibwa kubanga mwe mulowooza nti mu byo mulina obulamu obutaggwaawo n'ebyo byebitegeeza ebyange
nti ebyawandiikibwa byonna bitegeeza ebya Kristo bw'oba oyagala Kristo oba bw'oba oyagala magezi olina okufuna ebyawandiikibwa mu bulamu bwo bw'oba tolina byawandiikibwa kijja kubeera kizibu okukebera ennamba 66 ono gw'olaba ye byawandiikibwa Mukama waffe Yesu era ye magezi abantu bonna abatalina byawandiikibwa tebalina bye boogera nti magezi oba bonna bye baboogera babusirusiru omuntu atayogera byawandiikibwa ayogera ebintu ebigenda okuggwaawo okuggyako ekigambo kya Katonda kyokka kyekyayogerwako ekitaliggwaawo Yesu yeebazibwe ku nsi kuno abantu boogera naye abantu abasinga teboogera nkowadde ku magezi era ne bw'oba osomye kyenkanawa bw'oba tosoma Katonda oba bw'oba tosoma Kristo tosomanga ku magezi weesiŋŋaana ng'ogenda nakwogera bintu birala ojja soma geography owakanya amagezi ogenda gawakanya otya gajja kugamba nze natonda eggulu n'ensi gw'ogambe mbu gajjawo simanye waliwo evolution ensi yagenda newabaawo okubwatuka okusheekinga kwali kunyeenyaki era kyekyakiteekawo era okunyeenya kwavaawa gwasoma geography gwotugamba ebyo ojja maliza oli musiru ekimala nga tobankowadde n'amagezi ojja soma history akugambe mu omuntu yava mu gundi mu bikimpanzi oyonooneka osiri walira ddala oba tolina amagezi Yesu yeebazibwe waliwo kye bayita amagezi oyo ye Kristo era akugambye bw'oba oyagala omufuna ye ebyawandiikibwa byonna byogera ku ye kwegamba bw'ona asoma eggulu n'ensi n'ebirimu osoma Yesu oyo buli ke bawandiika oba nnyanja awo n'ateekawo ennyanja bibye era byogera ku ye bw'oyogera ku nsozi ye wuuyo bw'oyogera ku binyonyi bw'oyogera ku nsolo bw'ova n'olaba n'oyogera ku munyeenye mu byawandiikibwa yooyo bw'ogenda osome mu ggulu mu kibuga Yerusaalemu eky'omu ggulu ebiramu ebina olusuku mu ggulu eryokusatu oyo gw'obeera oliko simanyi oba ontegedde kitegeeza nti ebintu ebikwatagana ne Kristo ne magezi gwe bakugambye gwe weetaaga okusobola okwawukana ku 66 oyo mwennyini ebyawandiikibwa ky'ova olaba akugambye nti ate nga yakamala okulabika yeetaagako okutegeera nti kutegeera yakwasaganya lunyiriri ku lunyiriri okusobola okuba nga biba tebikyamye singa obikyamya osobola okufuna ennamba 66 anti oba otandise ofuna amagezi ga sitaani gye tugenda ogenda kulaba ennamba eno bw'ebadde gyekola kankubulire siringa ali wabweru mu nsi n'esiringa bannaddiini n'ejja mu bulokozi kati olw'okukyusibwa kw'enjiri gw'olabika okuba owulira mu microchip bali bakubuzaabuza ekintu kize kikola okumala ebbanga wabula kino tosobola kitegeera okugyako ng'omaze ofuna amagezi magezi yebyawandiikibwa era ye Mukama waffe Yesu. Yesu yebazibwe. Mbebulaniya akugambye bwati. Mbebulaniya 10 onyoro mukabi. Atandika olwokuna.
Mbebulaniya esule yekumi n'oluyiri olwokuna. Kubanga tekiyinzika omusaayi gw'ente ennume n'embuzi okuggyako ebibi. Ng'ajja mu nsi kyava ayogera nti saddaaka n'ebiweebwayo tewabyagala naye wateekerateekera omubiri. Tewasimbye ebyokebwa ebyamba n'ebiweebwayo olw'ebibi. N'ekyoka njogera nti laba nzize omusingo gw'ekitabo ekyamba.
Nti ye yajja dda magezi mu muzingo gw'ekitabo ogwamuwandiikibwako. Kakati bw'oba oyagala magezi olina okulya omuzingo gw'ekitabo guno guddemu ggwe, ojja kuba ofunye magezi. Kiri bwe kiti, omuntu ku yatugondezaamu yagamba mu Bakoliiso ekyokubiri essuula eri ey'okusatu onyotandika osooka paka olw'omukaaga nti bwe twewaayo ffe ne tuwandiika mu kitabo nga bwe tusoma. Ye awandiika mu magezi gaffe mu muntu waffe ow'omunda ne mu mutima gwaffe. Kitegeeza ebintu bino babyanguyamu magezi nga kyangu okuddamu ffe. Kyava ayogera mu Yokaana 15 onyola omusanvu nti bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange birimu mmwe musabe buli kye mwagala kibaweebwe. Yesu yeebazibwe. So kye tulaba kyekiriwa nti ono bw'oba omwagala magezi olina kuba na byawandiikibwa. Kwe kusobola okukebera namba 666 n'okusobola okugiwona kuba buli kye baleeta nga tekiri mu ye oba osobola okukisunsula n'okiteeka abweru era n'okigaana. Yesu yeebazibwe. Kaakati mu Lukka okusooka nga tonasoma Lukka bw'aba ajja mu muzingo gw'ekitabo yasooka neyogerako mu Zaburi ya 40 onyola omukaaga paka olw'ekkumi ojja gigattaka. Yesu yeebazibwe nti yajja mu muzingo gw'ekitabo ogwamuwandiikibwako. Oyo ye magezi gwe twagala. Ekintu kyonna kye bakusomesa nga bakiyita magezi naye nga si byawandiikwa bitukuvu era nga tebirina mwoyo wa kutegeera, oyo si magezi n'akatono. Siganye genda ku somero osome, njogera ku masomero ag'omubiri naye weegendereze nnyo ebintu bye musoma asoma ebimu, kubanga ebimu bye musoma biwakanya amagezi ga Katonda. Katugende tusome Luka. Luka 2:4-4.
Luka sura ya 24 n'olunyiriri lwana 4. N'abagamba nti bino bye bigambo byange bye nababuulira ng'akyali nammwe. Bwe kigwanira byonna okutuukirizibwa ebyawandiikibwa nze mu mateeka ga Musa.
Nti ebyawandiikibwa mu mateeka ga Musa byonna byawandiikibwa na ku ye.
Luka sura ya 24:4. Ebyawandiikibwa nze mu mateeka ga Musa ne mu bannabbi ne mu Zaburi.
Mu bannabbi, mu Zaburi, y'oyo magezi oyo. Ebisigadde gwe by'osoma simanyi gy'obijja. Gwe musango gw'okwongerako ogutuvunaanibwa. Era mu mateeka agamba mu kyamateeka essula ey'okuna onyosoka n'olw'okubiri temwongerangako so temukendezanga ku bigambo bino. Bw'obyongerako n'oyongeramu oba oyingira lukankaga mu mukaaga. Era yakulabula mu kubikulu 2:18-19 temwongeranga ku bigambo bino so temubitoolangako kuba bw'obyongerako tolina kyongerako kirimu magezi. Ne bw'otoolako tutuulamu nga olina amagezi era bakugambira teri kubinyoola. Isaya 28:15-16 teri kunyoola. Abanyoola bonna bagenderera bakolera emabega wa namba 666 era nga yatandikibwa sitaani mu lubereberye essuula ey'okusatu bwe yanyoola ekiragiro kya Katonda ng'agenze eri Adamu ne Eva. Yesu yebazibwe. Mukama yagamba mu rubereberye sura y'omukaaga esura y'okubiri olunyole 16 15 ne 16 ng'alagira omuntu okulya ku miti gyonna emirala naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi tagulyangako kubanga olunaku lwali gulyako taliirema kufa. Yesu yebazibwe. Naye Sitaani bwe yali anyoola ebyandiko ebyo n'okwongeramu atandika enamba 66. Yesu yebazibwe. Mu rubereberye sura y'okusatu yajja yeebuuzisa omuntu wamma Katonda yagamba ajjiranga mu byawandiikibwa. Wamma Katonda yagamba ku mutima gwange n'akoma awo gwe n'omunnyonnyola n'akizuula nti nti wamma ogambye otya Katonda yagamba giri kyonna mulyangako naye guno temulyanko muleme okufa n'amanya nti muti okufa ekyo n'akiggyamu n'akiteeka wali n'amala n'ayongeramu n'agamba kuba Katonda amanyi gye muli gulyako mugenda kubanga ye n'omumanya obulungi n'obubi n'atoolamu n'ayongeramu n'abinyoolanyoola bwe bityo ennamba bwe yatandika okubanga ekolererwa. Yesu yeebazibwe. Kati ekyokutoolamu n'okwongeramu tekigwanidde wadde bakulabulira mu Peetero ekyokubiri essuula ey'okusatu onyole 15 paka 16 nti banyoola ebyawandiikibwa kubanga si bayigiriza era tebalina kutegeera kyava banyoola n'ebyawandiikibwa ebirala olw'okuzikirira kwabwe. Yesu yeebazibwe. Saaba oluganda bwe nkugamba nti weetaaga amagezi magezi yakugambye yajja muzingo gw'ekirabo gwamuwandiikibwako era nga weetaaga kumanya byawandiikibwa. Yesu yeebazibwe okusobola okuba n'amagezi agayinza okukuyamba okumanya namba 66 era n'okugiwona. Yesu yeebazibwe. Tekibeeraawo kintu kyakuzannyirako era gwe oyinza okugamba ye microchip amagezi gakugambye yeeyo ebyanukwa byakugambye byebyo kuba gwe twogerako ye magezi kati ayagala atubuulire kubanga bw'abanga agamba Katonda agala teeka siru ye mu kyenyi kyaffe eyo gye tumaze okusomako. Yesu yeebazibwe. Ne ku mukono gwaffe ne Sitaani alwanira kuteeka ku kyenyi wabula mu bwakabaka bwa Katonda agambye omwoyo yasiiringa mu bwakabaka bwa Sitaani waliyo era omwoyo wasiiringa simanyi oba obitegeera. Kaakati bano bajja kulimba otuuke n'okugoba TV ewuwo kuba bajja kukugamba olwedi yerimu ennamba 66 era ogenda singa n'eddiini ezitakwata kankana n'enzikiriza ezitakwata masimu olw'okutiisibatiisibwa okwo okugenda mu maaso. Yesu yeebazibwe. So weetaaga n'amagezi kwe kugamba nti ebyawandiikibwa ebyogera ku magezi nga ye Mukama waffe mwennyini Yesu yakugambye yajja mu muzingo gw'ekitabo gwamuwandiikibwako. Yesu yeebazibwe. Era nga agambye mu zizabuli zonna yeewuuyo ayogerwako. Yesu yeebazibwe. So mu byonna kye nnyinza okukutira w'oluganda eky'okunoonyereza ku namba 66 bakugambye mu Isaaya 34 onyole 16 kulaba oti
munoonye mu kitabo kya Mukama musome tekulibula kw'ebyo nakimu tewaliba ekiribwa kinnaakyo kubanga akamwa kange tekalagidde n'omwoyo gwe bwe gubikuŋŋaanyizza.
Yesu yeebazibwe. Tunoonye ekitabo kya Mukama ekyogera Mukama ne Mukama we magezi bwe tunaasoma ne tunoonya mu kyo tusobola okutegeera ennamba eyo 66 tusobola okutegeera ebintu bingi naye bwe munaanoonya mu kitabo ekirala kyonna temuliraba magezi newankubadde okutegeera. Yesu yeebazibwe. Mu kuwandikako ebitabo ebingi temulimu magezi okuggyako mu kitabo kya Mukama. Njagala onsomere engero 12:12
omubiri egomba ekitimba ky'abasajja ab'ekyejo naye ekikolo ky'abatukirivu kibala ebibala mu kusobya kw'emimwa mulimu ekyandika eri
genda mu maaso
Proverbs 12:13. Ekkubo ery'omusirusiru dungi mu maaso geye naye ow'amagezi awulira okuweererwa ebigambo
yesu yeebazibwe ow'amagezi afaayo nnyo bigambo kye ebituufu by'agenda okutwala kubanga omuntu ye yerowooza nti kyalina ge magezi aba talina magezi nuko abatume mu bikola by'abatume tulabako webookya ebitabo bingi ebyali mu nsi naye tebyali mu magezi ga katonda yesu yeebazibwe genda mu maaso
okweraliikira kw'omusirusiru kumanyibwa mangu ago naye omuntu omutegeevu akisa ensonyi ayatula ebyamazima ayolesa obutuukirivu naye okujulirwa ow'obulimba ayolesa obukuusa wabaawo ayogera ng'ayanguyiriza ng'okukumita okw'ekitala naye olulimi olw'abamagezi kwe kulaama omumwa
kwe kulama
wabaawo ayogera ng'ayanguyiriza ng'okufumita okw'ekitala naye olulimi lw'abamagezi kwe kulama omumwa ogw'amazima gunanywezebwanga emirembe gyonna naye olulimi olulimba
yesu yeebazibwe olulimi olulimba lwakaseera buki buseera yesu yeebazibwe tunywere ku kigambo kya mukama kubanga mwe muli amagezi bayibuli yegamba mu Matayo 24 nti ebintu byonna biriggwaawo naye kyo ekigambo kya katonda tekirikola ki tekiriggwaawo bingi bye tusoma ku nsi ebitabo ebyo bingi naye nabyo byennyini bimamalidde obudde bungi omuntu asoma ebitabo ebyo obulamu bwe obusinga naye ekitabo kya mukama yakiteeka wali yesu yeebazibwe naye teriba n'ekimu ku ebyo bye yasoma mu ssomero ne balimubuuza nga bamukuba emiggo mu geyeena nakyo kirimu enkola y'ennamba 66 kirimu enkola eyo kubanga kitumako obudde bwonna obw'okutegeera katonda tusoma n'amaanyi mangi nnyo era tuteekamu ebiseera bingi okusinga ku kusoma bayibuli nja kukusaba otandika obibalansinga yesu yeebazibwe kubanga ekigendererwa ky'ekintu ekyo kirimu ebigambo ebyo bye njogedde kirimu emabega 66 kuba abasomi ate abasinga tebatera nakukkiriza katonda kubanga bavaayo nga boonoonesa amagezi olina okwegendereza soma olw'okugasa kw'ensi eno yesu yeebazibwe naye tolowooza nti kwe kuganyibwa eri katonda yesu yeebazibwe ne simanyi oba laazaalo yagenda mu ssomero naye ate ye mmulaba mu ggulu okusoma mu mubiri tusome oyige ennimi mu luzungu oyige n'okubala oyinza okuyigawo ne chemistry n'okyanga ku chemicals naye tekikwononanga amagezi n'okumalako obudde bwa Katonda, kubanga nkutegeezezza mu bufunze ekitabo kya Mukama kyokka kye kirimu amagezi amatuufu. Ebisigadde bye musoma si magezi matuufu. Yesu yeebazibwe nnyo. Era okuwandikako ebitabo ebingi omwo si mwetusiŋŋaana amagezi, wabula ekitabo ekimu ekyakuŋŋaanyizibwa Omwoyo Omutukuvu mwe muli amagezi. Yesu yeebazibwe nnyo. So twagala kula ku katono wano kukutegeera. Katuddeyo ku nyiruli mu kubikulirwa. Okugezaako okuyambibwa okubalirira omuwendo gw'ensolo lukankaga mukaga weetaaga okutegeera. Kakati tumaze okulaba amagezi ono, twagala genda kulaba kutegeera agenda tuyamba atya era kutegeera yaani. Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe nnyo. Bw'ayogera mu ngeri esuli omunaana agatandika bw'ati ngero 8:8
Engero esuli omunaana n'olunyiriri olw'omunaana. Ebigambo byonna eby'omukamwa kange biri mu butuukirivu. Mu byo temuli kintu ekikyamakyama newankubadde ekyenyudde.
Byonna ebyawandiikibwa biri mu butuukirivu, tebikyamyekyamye, wabula agenda okuyamba okutegeera y'oyo gwe bayise wano we wali okutegeera. Tugenda kulaba ku mwoyo w'okutegeera. Agenda okulaga nti Bayibuli terina wantu newamu weekyamye. Bweyogera ku namba 66 ekyogerako nga bwe kiri era mu nsi y'omwoyo ekikulaga kyakula kitya, kikolebwa kitya. Tulowooza mbu kikyamyekyamyemu ye Michael Chief ate mbu Katonda ayinza okuba oba oliawo gye yali ategeeza. Nedda tayogera bikyamye wabula ayinza okuyamba okubala omuwendo gw'ennamba ye mwoyo w'okutegeera ate era amaliriza ye Kristo kubanga atambulira mu byawandiikibwa.
Tuli mu ngero esula ey'omunaana n'oluyiriri olw'omwenda.
Byonna
byangu eri oyo ategeera.
Ategeera byonna bigenda kuba byangu ye mwoyo w'okutegeera asobola okuyamba okumanya namba 66 wabula agenda ko bakwasaganye ne magezi. Magezi nga ebyawandiikibwa kutegeera agenda kujja ng'akuŋŋaanya ebyawandiikibwa okubiteeka mu layini yemu okusobola obwo obitegeere.
Engero esula ey'omunaana n'oluyiriri 10 mukkiriza kuyiriza kwange so si feeza.
Wanatulabulirawo nti newankubadde mmwe mujja nga feeza yabaleese, naye kankano mukkirize okuyigirizibwa kwange so si feeza, wadde nga ebiseera ebisinga feeza yatuleeta. Naye mu biro by'okutegeera ennamba 66 tulina okukkiriza okuyigirizibwa kwe so si feeza. Ye feeza mwetegefu okumutuwa bwe twogera ku ssente, bwe twogera ku mayumba, bwe twogera ku mamotoka. Ye yagamba ffe tunoonye obwakabaka n'obutuukirivu biri abitwongere, tukwate emikono ku mirimu gyaffe tulabe omukisa. Yesu yeebazibwe. Naye asoose kukutya n'akugamba kkiriza okuyigirizibwa kwe so si feeza nga bw'obadde okola luli.
Egesula y'omunaana n'oluyiriri olw'ekumi. N'okumanya okukira zaabu ennonde, kubanga amagezi gasinga amayinja amatwa kaago, n'ebintu byonna ebiyinzika okwegombebwa tebyekanyakanyizibwa nago. Nze magezi
Magezi omuwulira.
You hear wisdom.
Kankuulira mukama affe Yesu.
Let me tell your master Jesus. When we see this lampstand you see.
Oh, no magezi.
That wisdom.
Asobola okubeera emyoyo n'omusango.
It can be any of the seven spirits.
Kubanga gisimbye mu ye.
For they are sourced from him.
Ye moyo wa Christ.
He is the spirit of Christ.
Ye moyo wa Kitaka.
He is the spirit of the Father.
Kati Christ asobola na gamba nze magezi.
Can come and send me wisdom.
Naye twamutegedde yajja muzingo gwe kitabu. Bobo yagala omutegere emikwatako. Ye ye magezi. Ekirala. Yabadde akugamba ndikiriza okuyigizibwa kwange so si feeza oyo magezi.
Nze magezi nfude okabakaga okuba ennyumba yange era nina ebyokumanya n'okuteesa okutya mukama kwe kukyawa obubi amalala n'esikuti n'ekkuba ebbi n'akamwa akabambaafu yekyawa okuteesa kwange n'okumanya okutuufu.
Yani yekutegeera ate alina amaanyi emyoyo gyonna omusanvu yeye. Bayibuli yegamba Mbakolisa ekyokubiri esula eyokusatu onyole 16:17 nti mukama waffe gwe mwoyo era wali omwoyo wa mukama waffe we wali eddembe. Kati akomawo nga kutegeera ati ayongere okuwa okutegeera mu byawandiikibwa ebimwogerako. Bwe tudda mwoyo okutegeera ono yagenda okuwa engeri gy'ogenda okuŋŋaanyamu ebyawandiikibwa ebyogera ku magezi osobole okutegeera ddala. Tugenze mu Isaya 28:9 mpaka 13.
Isaya 28:9 n'olunyiriri lwa 9. Ani kwaliyiriza okumanya era ani kwalitegeeza ebiwulirwa abo abayiseyo okuyonka era abafuze ku mabeere.
Akugambye ani gwalitegeeza okumanya era ali gwalitegeeza ebibuulirwa nti kituufu oli ayinza okukusomera naye nga totegedde era oli ayinza okukutiisatiisa mu byawandiikibwa kasi ataleeta kutegeera era abatayogedde magezi kuba magezi yebyawandiikibwa wabula bw'ajjamu kutegeera aba agenda kuleeta engeri gye yeekuŋŋaanyaamu. Kwegamba n'osobola okutegeera ky'aba akugamba abazze mwoyo w'okutegeera. Ye n'akugamba ebimukwatako ebyawandiikibwa ebitukuvu biba kiragiro ku kiragiro. Omwoyo okutegeera ayongera okukakasa nti bw'oba oyagala okutegeera ebyawandiikibwa ebyogera ku magezi nga ye mukama waffe Yesu biba kiragiro ku kiragiro kiragiro ku kiragiro. Ebiragiro bibiri bisatu oba bina n'okudda waggulu bwe kiba kimu tokigoberera. Waliwo abantu abamu bagamba nti sabbiiti ke kabonero ka mukama simanyi oba wali okiwulidde. Ffe tukwata sabbiiti kubanga ke kabonero ka mukama ke yagamba tulina okuba n'akabonero ka Katonda naye ne beerabira nti luyitibwa olunaku olw'omusanvu mukama talina nnaku mu maaso ge. Jjukira bulungi mupiita ekyokubiri esula ey'okusatu onyola 8 paka olw'ekkumi olunaku olumu mu maaso ge giringa emyaka 10 n'emyaka 10 ng'olunaku lumu era bw'ajja mu zabbuli ya 9 onya olusooka paka olw'okuna n'agamba emyaka 10 lulinganga olwajja olwayita. Yesu yebazibwa kati bw'ayogera nibo bakawungeezi nibo b'enkya mu lubereberye esula esooka nibo bakawungeezi nibo b'enkya olwo lwe lunaku lumu ebbanga lyatadde wakati awo liri mu myaka nga 10 ye akugamba nibo bakawungeezi nibo b'enkya n'agamba lunaku lumu naye ennaku musanvu entuufu ayogera ku myomusanvu gyegiriyo ebyaddala era gyegyaliwo mu kutonda eggulu n'ensi. Kyova olaba akugamba mu ngeri eri esula ey'okusatu 19:9 nti Mukama yassaayo emisingi gy'ensi n'amagezi era ateekawo eggulu n'okutegeera. Yayabya ennyanja kwe gamba obuziba bw'amazzi bwayatika n'okumanya kwe, gyonna giri miwono gye gyali gikola. Kati bakugamba ndi kankana ennaku mukaaga yali
akoleokugamba
gwe mukono
ogwaddyo
kwaliko omwoyo w'amagezi
omukono
ogwaddyo
n'omwoyo w'okutegeera
gy'emikono gye
egyakola.
Ku mukono guno ogwa kkono
kuliko
omwoyo w'amaanyi, kuliko omwoyo w'okumanya n'ow'okutya
Mukama.
Gy'emunaku mukaaga ye by'abaayogera naffe biri mu kutegeera kwe. Gwe bw'obiza mu magezi g'omubi tosobola bitegeera wadde. Yesu yeebazibwa. Ogenda otuuka mu ggulu nga tebuziba. Bw'aba yatonda ate eno nga tebwazibanga, yakitegeera atya nti olunaku luyiseeko? Bwe yamala n'ajja mu lubereberye esula esooka nyo 14 paka 2 n'agamba ne mbateerayo enjuba n'omwezi byebabalirenga olunaku omwezi n'omwaka byetoloolamu bwetoloozi kati bwe nga bitubalira obudde. Bwene tulowooza naye kwakolera era bwe bakugamba nti olunaku lwa Mukama ke kabonero ka Mukama, bajja kugamba omwoyo
w'omusanvu
isiro esembayo omuntu
kibula
bagamba omwoyo
yasiri
wabula si lunaku nga bwe tulowooza oba nga eddiini ezimu okugamba aba seven sidde nga balowooza nti olunaku yesiru ya Mukama. Siru zezo ziri musanvu era nga emyo musanvu gye zigikola okusinya ku bikulirwa 5. Yesu yeebazibwe nnyo. Saaba oluganda bakugambye ebyokutegeera ennamba eno 666 siru ya sitaani tukyetaaga omwoyo w'okutegeera. Yesu yeebazibwe. Yaba bakugambye ani gw'anaayigiriza ebibuulirwa era ani gw'anaabitegeeza n'akutegeeza kiba kiragiro ku kiragiro, kiragiro ku kiragiro. Nayongera nga agamba ajja kwetaaga lunyiriri ku lunyiriri. Yeetaaga ennyiriri 2-3 oba 4 okakasa nti mu bajulirwa basatu ensonga ekakatenga bajulirwa babiri oba basatu. Yesu yeebazibwe. Kaakati ne bw'oba osoma namba 666 tebakulimba ndi microchip era tebakulimba ekintu kyonna ekitiisa okutuusa nga bamaze okuwa ennyiriri ezisukka mu 2 ezikakasa nga yeyo. Simanyi oba ontegedde bulungi. Kyobula bakugambye ng'ogenda okubala ennamba eri wano weewali amagezi n'okutegeera. Kyetuva twetolodde tusooka tumanye kutegeera y'ani era ayinza tuyamba atya. Togenda kuba ku bunkenke. Yesu yeebazibwe. Era kyova olaba ayagala otoole wano katono ne wali katono oba bw'oba okutta ekitabo kya Isaaya. Yesu yeebazibwe. N'ogamba ngenda soma mu Isaaya nsome nti kitabo kisiddwako siiro. Soma Isaaya 29 9 pa 11 nnyongere nnoonye ekitabo kisiddwako kisa siiro. Kaaka ngendeko wanene mu Daniyeri 12 Daniyeri kwata amakubo go kubanga ekitabo kisiddwako siiro. Njagala okumanya siiro zino ziri mmeka eziteekebwako. Ngenze mu kubikulwa 5 ekitabo kiriko siiro zimusanvu. Mbuuzizza ani ateekako siiru? Ngenze mu Beefeso essuula y'okuna onyo olwasatu luŋŋambye omwoyo yasiiringa omwoyo ali omu sirunga ziri musanvu ŋŋenze ndabye ku bikulesula okunoonya olwokutaano ndaba emyoyo giri musanvu nkomyewo bambuulidde isaa kumi n'emu nnyonnyodde emyoyo musanvu omwoyo wa mukama omwoyo w'amagezi omwoyo w'okutegeera omwoyo w'okuteesa omwoyo w'amaanyi omwoyo w'okumanya n'omwoyo w'okutya mukama ntegedde yesu yebazibwe ntegedde kubanga kano nkwasaganyiza eno n'eri nfunye okutegeera bannange naye siiru omanyi siiru eyo nga bw'onaalaba bwe bateeka envumbo ku bizigo nga tonasaanikirako kati oyo naye gwakubuuya katonda ebintu byayogera biri mu magezi ge ye si mugaabantu era mmwe kyemuyita siiru mu bantu si yeyo kuba gwe kyoyita siiru mu bantu nga bwonaakwata ekizigo n'osookako akaveera kakasukako mbweyesiiru eyo kati n'osaanikira kati gwolowooza kyebogerako wano yesu yebazibwe naye nga batugambye kitwetagisa omwoyo okutegeera era okusobola okukebera bonna abali mu namba 66 wetaaga kutegeera katusome onywe 13 Isaya 29 kati kigambo ono gwe twalabye nga ye magezi ajjudde mu byawandiikibwa agambye kati kanzije gye bali munkola eno
ekigambo kya mukama kiva kibeera gye bali ekiragiro
kaakati n'agamba nze tebantegeera naye najja kiragiro ku kiragiro ng'ebiragiro bibiri oba bisatu oba bina ŋŋenda kukwata bonna abali mu namba 66 abatali ku saidi yawe eyakola ekiragiro ekimu ng'alowooza yenze wuuyo nze mbeera ebiragiro bibiri bisatu oba bina buli ali wabweru weeto tannina talina mwoyo wange talina siiru yange lunyiriri ku lunyiriri kaakati n'asalawo nzize ndi munyiriri bbiri satu nya n'okudda waggulu yenna asomesa ekitali ekyo si yenze ali mu namba 66 obanga agifunye obanga ali mu kugikolerera agifunye kyobagambye awali enamba 66 weetaaga amagezi n'okutegeera
byomubirin'otunula
nga weegendereza ogenda okukebera oli byasomesa musumba asooka otubuulire kyajja kitya okubatiza katuuti tuulwa okubeera nga eri katuuti tubatize omanyi mukama yanjolesa yanjolesa ng'omugga gw'amazzi gukulukuta wano n'akusomera kubikkulirwa esula ya 22 nendaba omugga guva mu ntebe ya mukama kaakati wano waliwo entebe ya mukama musumba ogugwo nga tegukulukuta kubanga wali osomye ogambye nga gukulukuta okuva mu ntebe ya katonda guli gwali gukulukuta ate nga tegugwayo ate tebongeramu naye gwendaba olumu osenamu ate n'oleeta amapya n'oyiwamu kino okoze eki tokoze bw'oti tokoze Yeremiya 17:13 tolesewo mukama oluzzi olw'amazzi amalamu n'okola Yeremiya 2 ne weesimira ebidiba byo okirengera ebintu bino ebitambulamu oba otandise okukwata abantu abagoberera enamba 66 era abo abagala
okugisiringisa
ku bantu abangi, kubanga yakugamba nti singa mwoyo w'okutegeera ajja n'ofunira ddala okutegeera kuli, osobola okulaba ennamba eri, kubanga agamba n'abagirimu bakwatibwa. Sooka omaleyo olunyiri olwo bawulire bulungi. Kwekugamba nti baagwa dda naye beetaaga okulaga enkoona ng'eri ku ttaka, kuba omuntu agudde ekyobugazi n'agamba sifudde. Waakiri agudde
bwatayiruka.
Okuleeta kw'okutekwa omwoyo w'okutegeera tulimu okukakasa ani ali mu lukanga nga mukaaga n'atali. Kino tekikyaliko kuvujaavuza. Era bw'onaasiŋŋana Bayibuli ng'egamba kaakati oyinza osoma lubereberye essuula esooka. In the beginning, God created the sky and the earth. Ono ng'omanya ezezimu ku Bayibuli za lukanga nkaaga mukaaga. Yatonda bbanga, yatonda ggulu
ggwe
ojja kukwata mukwasi Bayibuli osome bani abasajja baatereka ekinamba kyabwe nga ne bwokyosomereyo weka kisobola otandi kukukolamu
omu.
Era ojja kwebuuza olufunyiro luno Mukama lwatayagala singana ku kanisa olukola ebbala lujja lutya ku bantu kunyola byawa kutoolamu nakwongeramu n'otandika okufuna ebbala ekiddako kwekugamba nti oyolekera namba tugenda byetegereza naye nga nkugambye akugambye okusooka singa omwoyo okutegeera omana n'omufuna n'oba nga osobola okukwasaganya ebyawandiikibwa osobola okuba ku bekyobuge n'olaba eyagwadde enkoona n'enyo ne bw'aba yeebuzaabuza atya ne bw'aba anyagayo ku byawandiikibwa ebitono bw'omukwata lunyiriri ku lunyiriri lunyiriri ku nyiriri ogenda okumulaba omulina tebakkiriza era ayinza okugamba ne naawe osoma iyo
ebyawandiikiddeko
omanyi kiyolo gyagamba ekkanisa bwe yali etandika mu Roma ne bazimba ekkanisa kati ekkanisa
eyo
n'emala emyaka
mingi
kakati bwe tuddaani mu England ne bazimba ekkanisa ya Uganda kakati naffe abalokole tuzimbye amakanisa wetokiraba oyo siyoloji gwe tolaba ekkanisa evudde wala yeyo ekkanisa gyoŋŋamba bwe nadda lunyiri ku nyiri agenda kudda kunoona eyo takukkiriza somayo eno lunyiri ku lunyiri kuba akimanyi ogenda zuula nti ali mu nnamba akolera lukaaga nkaaga mumukaaga muli muno n'abagikolerera nga tebamanyi ate obutamanya tebukugisako era ogenda okulaba n'obuuza naye oba okolerera
butuukirire
lwaki olwanisa lunyiriri kulunyiri toyaga tusomeyo ye lwaki oyagala tutegeera mu magezi
gago
lwaki toyagala tugatteko kubanga okutegeera mu magezi ga
Katonda
kwe kutegeera mu byawandiika ebimwogerako twongereko kale ekirala lwaki onga kitegeeza bwe kito tusomeyo tulabe oba kitegeeza tukwate olunyiriri olulala tukebere oba kitegeeza ekyo simanyi oba ontegeera bulungi kwegamba wano tusobola obakwata baani abaweereza sitaani eddiini ezisinga zonna wano teziwano bwe kidda ku balokole mu mulembe guno mpozi mudduke embiro muddemu mulokokera
eddala
kubanga mwandibanga mwasigaza linnya abasinga naye nga ddala temuli balokole n'osomera ddala mu Bayibuli
Malaki
3 mukaaga paka 10 muleete ekiweebwayo n'ekimu eky'ekkumi mu nnyumba yange muleme okubulamu ekyokulya gwe n'obikuŋŋanya n'ogulamu emmotoka yo gwe ennyumba ya Mukama gwetusoma waneno bakolise ekugamba etya kisooka ssuula yakusatu 16 n'okukiira egambe temukimanyi nga mmwe muli yeekaalu ya Mukama kale oba owakana ogamba oli mutume oli nabbi oli musumba kiki kyoli kyonna lowooza nti waliyo abasooka okukibeera
lwa
batumenya baakola batya ne baleeta ku bigere by'abatume buli muntu n'agabirwa ng'obwetaavu
bwebwali
basito ne bagula ekibanja
carried that boat land people,
and they bought cars,
and bought cars,
they bought cars, they
ate people there.
abantu ababereza ennamba eno kanga mwe bali bangi muli nga abatamanyi nti ali bakola yesu kuba nakuga ennamba bwebeja bakyusa enjiri bakyusa omwoyo bakyusa kristo yesu yebaza kati wano olina okwegenderezaawo era kyeba bakugambye nti singa omwoyo w'okutegeera abiyingiramu osobola okulaba buli kimu wali n'ogatufu bannanga ensi yayonooneka dde yesu yebazi marayo olunyiriryo njagala nga bugazi bw'osoma akaddako mpola mpola bwotu paka etumalayo bulinga obugambo butaano muna okumenyekanako mwekoli mulimu abamenyeka ne bagamba tuboneredde bagiyita zabuli 5:1 emmeeme emenyese n'omutima oguboneredde bano tebakoma kumenyeka kuka wabula bateekako n'okubonerera ne beenenya ne bakomawo mubaamu abamenyeka ne batawonyezebwa lwaki bayibuli ebogerako mu Isaaya esula ey'omukaaga bawulire naye okutegeera tebategeera okulaba balabe naye nga tebeetegeere si kulwa nga mbawonya abamenya bumenya emitima paka muggeye nga bakakanyavu nga bajjudde amalala nga tebaagala kutegeera weŋŋamba nti nga tebaagala kutegeera baba tebaagala kukwasaganya nuko newali katonda lunyiriri ku lunyiriri kuba ekyo kibayita okutegeera mu bwakabaka bwa katonda ye mwoyo w'okutegeera bwatyo bwakola ye mwoyo w'okubikulirwa si waakwebaka n'oloota n'obaako kyolaba n'olowooza nti wabikuliddwa ne sitaani aluuza wabula ne bwoba weebasi n'obikulirwa okomawo n'obikebera biri lunyiriri ku lunyiriri kiragiro ko kiragiro wano gane wali katono kati birimu okumenyeka omenyeka weetereeze oba omenyeka ofiire eddala ogwewo ekirala ki ekirimu mulimu n'okubateega aba akyetolola abuzaabuza mu byawandiikibwa ng'oleeta ekirala
ng'okikikawaaba
yesu yebaze aba akyapalapalanya ebyekkanisa mbwe erina kuba kizimbe ng'oleeta Matayo 2:4 tewali bajinya nimu erisigala ku linne waali aba akyagamba yali ayogera ku lya Musa nga nkomyawo Matayo 2:4 anti emunye zigenda bikuba byonna
byatee
bwaba akyawakanamu nga ndeeta Peter wali nga ngitegaati Peter ekyokubiri 3 ebyensi biriggwawo n'okusaanusibwa alitwala ki ku
ebyo
kwegamba bateegebwe ekigambo okuteega omuleka n'ayogera n'okwogera n'olyoka otegeka ebyandikibwa nga 10 ku layini aba akyayogera omuleka nyonyola
nnyoebigambo
ebyobusiru nga buli kyayogera ekyobusiru oteekawo ekyandikibwa
1 2 3 4
otandika omubu omubuuza nno n'ebyandi kwabiteezesa
wa
abati kibeera bwe kino omubuuza ate wano kigamba kityo mukama kino yakigendeera bano abantu tusobola obateega asobola okugamba tuli omanyi fe tetufugibwa mateeka n'akusomera baruumi esula ya munaana amateeka sige gatufuga tuli mu kisa ng'oddayo ng'omubuuza mateeka ki ag'ekibi oba ag'obutuukirivu oyogera ku mateeka ki agatakufuga kuba bwe nzirayo mu baruumi esula y'omusanvu mpulira nga baŋŋamba nti waliwo etteeka ly'ekibi n'etteeka ery'obutuukirivu era ng'omuntu wa katonda muddu w'amateeka ga katonda ag'obutuukirivu era nga nzira baruumi satu eŋŋamba asatu paka asatu mu ebi nti olw'okukkiriza tujjawo amateeka nti nedda tunyweza manyweze ŋŋenda okuwulira tinaye amateeka gonna gakuŋŋaanyizibwa ne gali gayingira mu kwagala ŋŋenda okumaliriza gakwagala ye katonda bwe nzijjawo amateeka mba nzijjewo katonda yesu yebazibwe bwe nzijjawo amateeka katonda mba mmugjeewo naye bwe nzijjawo etteeka ly'ekibi kwe kugeza tolya mbizzi tokwata ku kino nzijjawo sitaani kubanga yeyaleeta ebyo katonda atonda obutonde bwe nalaba bonna nga bulungi lubereberye essula esooka olunyolwasatu paka asatu mulimu najja mu lubereberye essula ey'omwenda n'agamba Nuuwa buli ekirimu obulamu kibeerenga kyakulya gy'oli okugjako omusayi gwakyo kubanga bwe bulamu bw'omubiri yesu yeebazire kijja ddi katonda agambe nti kaakano ate bino si bitukuvu yesu yeebazire kino bakijja misiri kuva 8 abiri mu emu n'okukiira musa aba ayagala okujja abaana basayiri okubatwala ku kanani falawo n'amugamba nedda saddaaka gikolere muno mu nsi musa n'amugamba bwe tunaawa eri katonda fe ekyomuzizo eri abamisiri ne batukuba amayinja omanyi musa ali agenda kuwaayo n'embizi bakatonda b'emisiri baali tebaagala mbizi n'ebisolo ebimu nga babiwalamu nga byamuzize mu misiri kati olw'okuba abaana ba isirayiri baalwanye emisiri baagenda n'oluntu luli kyamuzizo mukama n'atuuka mu balevi 11 n'abagamba kyamuzizo gye muli seeriye kubanga ye yatonda ebintu byonna n'alaba nga birungi naye n'abagamba byamuzizo gye mukola ki gye muli katonda bw'aba ayogera ekyomuzizo gy'ali nti amateeka 22 onyolwokutaano akugamba kubanga kyamuzizo eri mukama katonda wammwe bw'agamba kyamuzizo gye muli mumanya ebyo byammwe yesu yeebazibwe era ayongera n'akugamba mbaruumi 14:14 ntegere eddala mukama waffe yesu kristo ndi teri kintu kyamuzizo mu butonde bwakyo wabula eriyo yakirowooza okuba ekyomuzizo kyamuzizo gy'ali okulongoosamu nti gwe wakirowooza nti kyamuzizo wabula si katonda yesu yeebazibwe kyava ga mutemesa ekisooka nnya nti bitukuzibwa n'ekigambo kya katonda n'okusaba kigambo kya katonda ye yatonda ebintu byonna ku lubereberye era byonna nalabanga birungi ye n'abitukulizaawo kati wano oyongerako kusaba kwebaza mukama enikezi singa oli abataddemu obutwa n'osaba ne weebaza n'olya mukama n'oyongera n'otukuza n'obutwa ne buvaamu era n'akugamba ebyokulya bya lubuto n'olubuto lwa byakulya naye byonna ajja kubizikiriza temuli makulu kuba kulya buli kyobula yakugamba Matayo 15 ekiyingira mu muntu ekirina gwe kyonoona wabula ekifuluma mu ye ng'obubbi okuvuma n'ebirala kyava ajja okulongoosa amateeka ago era singa ensobi zino tezaalimu yandireseewo ndagaano mpya nga bwakugamba mu Bebulaniya esula eyo munaanyi olw'omusanvu tisinga tewaliwo okunenyezebwa mu ndagaano enkadde tewandibaddewo bbanga lya ndagaano mpya naye okusiŋŋaana ensobi mu ffe n'alyo katonda w'endagaano gye yazza okulabika ng'alongoosa mwe mwali okutunulira ebyokulya bye byatonda nga yabitonda bitukuvu ate ffe nitandika obisongako mbuzi bituukiridde so bwe tutyo bwe tukwata yesu yeebazibwe n'akugamba nti obateege aba akyaleeta isaaya kimanyi balinganga abali embizi ekyo kintu mukama yali yagezaako okulifaalinga nti bo bennyini beewulira muli nti bw'olya mbizi oli wa muzi naye batuuka ate eri bennyini ne bagibbirira ne bagirira mu malaalo yesu yeebazibwe so ebiringa ebyo biri bwe bityo naye ng'ogezaako okubateega olina kuba n'ebyawandiikibwa nga biri kiragiro ku kiragiro lunyiriri ku lunyiriri wano kano wali katono katumaleyo wano nyi yuno awo nno tulyoke tubakwate be bano bennyini be tubadde tunoonya abataweereza katonda olwo tuba twolekedde malaki esula eyo eyokusatu 18 bwe mulidda muli awula aweereza katonda n'atamuweereza omutukuvu n'atali mutukuvu naye nga tusobola kukozesa mwoyo wa kutegeera okutulagirira bino ebisingawo ku mwoyo wokutegeera tujja kubikwasaganya enkya mukama akuwa ennyo omukisa kubanga tujja tutandikira awo webali kujja. Bwe oba olina ekibuuzo kiyise mu bwangu eddoboozi lyo olituwaako nga liwerako. Twagala ku ddoboozi eryo. Yesu yeebazibwa. Singa ogaba emmere ng'erimu obutwa kiba kye oba oyambye bayibuli ezigayibwa zirina nazo okukeberebwa obanga zituukiridde kubanga newankubadde ng'ogaba naye bw'ogaba ezitatuukiridde eziggiddwamu ennyiriri ezongeddwamu zebanyodde kwe kugamba nti gwagaba emmere naye ng'ate otaddemu obutwa wangi amin.
My question is Revelation 13, verse 17.
Era omuntu yenna aleme okuyiiza okugula newankubadde okutunda wabula oyo amaze okuteekebwako akabonero erinnya ly'ensero oba omuwendo gw'erinnya lyayo.
Yesu yeebazibwe. Ekyo nakugamba singa tunaatandika ogira mu butongole ojja kuba osobola okulaba osobola otya obutagula. Yesu yeebazibwe kuba kati kyetwolekedde singa gye bujja oba tolina kampuni mwogwa oyinza okuba nga tolina mulimu gye bujja singa weesiŋŋana nga tolina kampuni mwogwa ojja kweka nga tolina mulimu kuba ekibalo ky'abano abasajja okuva mu mawanga gali baateekawo gurupusi z'abakozi era baateekawo kampuni naye ng'okugibeeramu olina okuba nga tolinayo budde bwa bayibuli okunoonya banno okubayingiza. Kubanga bakiteekako ne ssente osasula omuntu gw'oyingiza ate bw'ayingira zebamuwa nazo bazitemako ne bakwongerako kati buli omu afuba ayongerayo aleete abalala. Omulimu gw'okunoonya abayingira obwakabaka bwa Katonda gugenda sitopingibwa era gwatandika dde okuyimirizibwa. Abantu banoonya myoyo giyingiza mu kampuni.
era basoka wa mekanisi obulokozi wana
Uganda
tuvula ba Jessica Kayanja yali mu bintu bya forever wana babulira njine ya ebizibu biri wana kati mu
products on the side.
Yesu yabasingana era bali bwe batwe bakola
uyaji
okimanyi bulungi mu Yokaane sura ya kubiri yabasingana obusobozi buli mukungaanyi tugenda bira ogenda laba katemba ojja kulaba kye bayita okugula nga tosobola kugula oba okutunda nga togirina kubanga ojja kuva mu byenjiri otandika enjiri eri omwoyo guli bw'oyingira mu bizinesi by'omwoyo guli kukutemba oba tokyatuula onoonya abantu kuyingira naawe oyagala ssente ate bakimanyi bulungi okwagala ensimbi y'ensibuko y'ekibi
ogenda tukesanga
amina mutofu okubuuza ekibuuzo ekyo okuweereza Katonda kyeki kwera kuŋŋaaniro kuwaayo ssente eki kitegeeza ki yesu yeebazibwa bayibuli ebeega bikwata 17 onyulu abiri paka 25 egamba katonda afe taweerezebwa na mikono ng'eyeetaaga wabula kyeyakola bakodisa ekiswa 12 n'aweereza ebirabo ebyo bye bimuweereza mbeefeso nya n'agamba ebirabo ebyo oba oli mutume oba oli nabbi oba oli musomesa oli musumba omumbulizi wa kigambo osobola okulabika ng'oyita mu kirabo ekyo okuweereza katonda wabula okuwa ekimu ekyekumi n'ekiweebwayo ekyo kiragiro ekimu ku birabo ekyokuyamba mwekiri n'ekyokugaba mwekiri wabula okuwayo ekimu ekyekumi n'ekiweebwayo kiragiro kya Mukama era oba olina okikola kuno si kumuweereza kukola kiragiro yesu yeebazibwa so tujja kubanga mu bwangu ddala tusomako kristo omutuufu n'ekkanisa ye tunaatera okumaliza ennamba eno bwe tunaagimala tujja kuba tumaze okulaba omwoyo wa katonda n'ebikolwa bye n'omwoyo gwa sitaani n'ebikolwa byagwo olyoke tugendera kristo omutuufu n'ekkanisa ye ezimbibwa ebirabo eby'omwoyo ne bakwisa b'obulimba n'amakanisa gaabwe gazimbibwa amatafaali gazimbibwa zi mabaati ndabirwamu emiti n'ebintu ebiringa ebyo era mubeeramu bannabbi b'obulimba oba abatume ab'obulimba mu makanisa ago bw'oba tolina kirabo era obeerayo ng'olinga mmemba so nga mu kanisa ya kristo olina okubaamu ng'olina ekirabo okubalibwa ku kkanisa ye kuba oteka okuba ng'oli mpagi ku mubiri gwe kati mu makanisa g'abasitaani obeerayo ng'oli mmemba kye bakuwa kwe kwera okusiimuula okuba engatto z'abasumba okubafumbira emmere ezo saaviisi tuzikola okutuukiriza ekyaniku ekigamba muyambaganenga era n'okubeera kwegamba waliwo kye bagamba okubeera
hospitable
ebyo tubikolera mu sisitimu eyo wabula tetubikola nga birabo okukuba engatto y'omusumba si buweereza okwoza emmotoka y'omusumba obusi buweereza kuyamba Yesu yebazibwa. Kale ekiri bwe kityo. Toddanga onoolowooza nti muno badde oweereza Katonda. Bayibuli egamba saddaka ya Katonda kwe kuweereza kwaffe okw'amagezi. Okuweereza okw'amagezi kwe kuweereza okw'ebyawandiikibwa. Magezi temumulabye. Ali mu byawandiikibwa. Era bw'ogamba nti oweereza mu saddaka mu kuweereza okw'amagezi oba oweerereza mu byawandiikibwa. Bw'okola kintu kyonna nga tolina byawandiikibwa oba toweereza Katonda. Ojja kuba obikolerwa ekirabo kyolina oweerezaamu. Byangu byakutegeera bw'obeera wano. Wano tojja kumalawo wiiki nga tolina byawandiikibwa kkumi oba asatu mu mutwe ogwo. Oba waakuwandiseemu dda. Bw'okakkana y'omwoyo ng'awandiika. Era ojja kubulanga ebyandikibwa obirina nga tobitegeera. Wano omwoyo yakola emirimu gye egisinga obungi. Era ffe tuli bakozi wamu naye nga tukola okwogera ebyo byafulumya. Ye n'abeera mu bantu be ng'awandiika. Mukama abampeere nnyo omukisa. Ebisigadde mujja bibuuza nkyo.